Inkonzo inhlanganiso yami yonyaka omtsha ekubeni siqala ukuyivula. Eli liphulo lam lokuqala lokwenene ukusukela konyaka omtsha. Oh, ndibe nobusuku obumbalwa ekhaya. Emva koko ndandisezantsi kulaa Fort Ottawa. Ingaba yiloo nto ubuya kuyibiza ngoku? Andiyiboni indlela opela ngayo iHatwa ngo-H. Asazi, asiyi kuba nomcimbi wesipili sokubona ngasemva. Isipili sokubona ngasemva sijonga ngasemva kuphela, kwaye sibone apho ubukhona. Sijonge phambili ukuze siboneni apho siya khona. Yabona? Oko kwixesha elidlulileyo, Paulos wathi, ndizilibala izinto ezigqithileyo ndixunela kuphawu lobizo lwaphezulu olukukuKristu. Kwaye oko koko sifuna ukukwenza. Indoda singajonga emva kwishumi elinesihlanu, ishumi elinesithandathu leminyaka eyadlulayo. Xa ndeza iPhoenix okokuqala, kube kukho izinto ezininzi ezithe zenzeka ukusukela ngoko, ezilungileyo nezimbi, eziya zonke emgwebeni, ezandleni zikaThixo. Kodwa into endiyingxameleyo ngoku yinto endiza kuyenza kulo nyaka uzayo, ndisingise ekuphuculeni ubukumkani, ukwenza okungakumbi konke endinokukwenza ngenxa yobukumkani bukaThixo. Ngoku ngale njikalanga ndifuna ukuthetha umyalezo walo nyaka umtsha kwibandla likuKristu. Kwaye ngomso ebusuku siya kuqala ukuthandazela abagulayo, kwaye siya kukhupha amakhadi omthandazo phakathi. Ndiyacinga ukuba inkonzo iqala ngentsimbi yesixhenxe, icala emva kweyesixhenxe. Kungcono sibe lapha malunga nesithandathu okanye ngomkhono emva ngoko ukufumana amakhadi akho omthandazo ukuze ungaphazamisi yonke inkonzo. Sifuna ukubulela abaphathi apha beRamada ngokusivumela sibe nesi sakhiwo salo mhlangano ngaphambi kwale nkomfa. Inkosi ibasikelele. Kwaye ngoku ukuba unqwenela ukutshila ezibhalweni apho siza kufunda khona, ndiza kufunda kuIsaya isahluko samashumi amathandathu nakowe owesibini owokuqala nowesibini umqolo nendumiso amashumi amathandathu anesibini ngomqolo wokuqala ukuya kwesibhozo. Indumiso amashumi amathandathu anesibini wokuqala ukuya kwesibhozo kuqala. Inene ulindele kuThixo umphefumlo wam, luphuma kuye usindiso lwam. Nguye kuphela iliwa lam nosindiso lwam, ungumkhuseli wam, andiyi kushukunyiswa kakhulu. Kodwa kube nini na nicinga ububi ngokuchasene nomntu? Niyakubulawa nonke, njengodonga oluwayo niyakuba njalo, nanjengothango oluwayo. Kuphela bacebisana ukumwisa, ukuba bamsuse ekuphakameni kwakhe, baziyolisa ebuxokini, basikelela ngomlomo wabo, kodwa embilini niyabo, bayatshabhisa. Sila. Mphefumlo wam, linda kuphela kuThixo yedwa, kuba ulindelo lwam luvela kuye. Kuye kuphela iliwa lam nosindiso lwam, uyingconde yam, andiyikushukunyiswa. KukuThixo ukusindiswa kwam nozuko lwam, iliwa lokunqaba kwam, igwiba lam likuThixo. Kholosani ngaye ngamaxesha onke nina bantu, phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo uligwiba kuthi. Sela. Ndiyayithanda indlela uDavide athetha okuya iliwa. Uyaqaphela amaxesha amaninzi kakhulu. UThixo uliliwa lam. Uyayazi ukuba yintoni ilwalwa ekubhekiswa kulo eBhayibhileni? Ilwalwa sisityhilelo. Njengokuba uPetros watshoyo, wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Wathi, unoyolo wena Simoni, nyana kaYona. Kwaye phezu kolu lwalwa esi sityhilelo. UThixo wayityhila kuye inyama negazi ezizanga zikutyhile oku, kodwa ubawo wam osezulwini phezu kolu lwalwa esi sityhilelo ndiya kulakhela ibandla lam. Kwaye uDavide apha ememeza, uThixo liliwa lam, isityhilelo sam. Oku kwisahluko samashumi amathandathu sikaIsaya umqolo wokuqala nowesibini. Vuka ukhanye, ngokuba kufikile ukukhanya kwakho, nobuqaqawuli bukaYehova buthe chapha kuwe. Ngokuba khangela, ubumnyama buya kugubungela umhlaba, nesithokothoko sigubungele abantu. kodwa uYehova uyakuphuma phezu kwakho nobuqaqawuli bakhe bubonakale phezu kwakho. Masithandaze. Nkosi Yesu, njengoko sicamngca kula mazwi, siyangena ngoku ekuqaliseni le nkonzo. Ukuyenzela uzuko lwakho, sisikelele bawo, sicela egameni likaYesu. Amen. Ngoku umtholo wam ngale njikalanga ligama elinye. Shalom. NgesiHebhere kuthetha uxolo. Uxolo okanye ngumbuliso. Uxolo malube kuni okanye wamkelekile. Molo ngale ntsasa. Naluphi na uhlobo lo mbuliso. Kodwa igama eliphambili endilifumene kwisiHebhere apha, ukho izinto ezininzi elizithethayo. Kodwa zonke zisingisele kwinto enye, uxolo. Njengoko sijongene nalo nyaka mtsha, sijongene nazo zombini. Njengoko ndifundile, ubumnyama kunye nokukhanya, ngoku siyabona ukuba uDavide ethetha apha. Wathi, kholosa ngenkosi, beka ithemba lakho kuyo. Wathi uIsaya, isithokothoko siya kubafikela aba bantu, kodwa ibandla liyavuka kwaye likhanye ebuqaqawulini bokukhanya. Esijongana nalo nyaka kanye njengokuba sisenza yonke iminyaka, kukho ukuzisola ngeempazamo zethu kwixesha elidlulileyo kunye nokukhangela phambili kwikamva lokukhanya okuzukileyo kukaKristu ngokungathandabuzekiyo ukuba siphila kulo nyaka. Siya kufumana iimpazamo ezininzi esizenzileyo kwaye silindele nje oko kuba ihamba kunye nokulungileyo nokungalunganga. Lowo ngumthetho womndilili esiphila ngawo apha kobu bomi. Kodwa sivuya kakhulu ngokuba sinomlamli ohlala ngasekunene kukaThixo ukuze enze izibongozo. Xa sikulungele ukuzivuma impazamo zethu ukuba senze ngokungalunganga, ngoko uya kuzixolela uzele lubabalo nenceba ukuba asixolele kwezo mpazamo. Esi sithokothoko sobumnyama ndinqwenela ukuthetha ngaso kuqala ukuba kukho okuninzi koko ehlabathini namhlanje kwaye kuya kusiba mnyama ngokuba mnyama ngalo lonke ixesha. Nyaka ngamnye sifumanisa ukuba ihlabathi liya lisiba mnyama ngokuthetha ngokomoya, ngokuba baphuthaphutha ebumnyameni. Kukho isono esingakumbi ukudlula nje kwinto esinayo, ukubulawa kukamongameli njalo njalo, kwaye abantu bebulawa kanye apha kwilizwe lethu apho besingena kucinga ukuba oko kuya kwenzeka ngexesha lempucuko yanamhlanje. Kodwa ngokuqinisekileyo sinayo ngokuba isithokothoko siphezu kwabantu. Ngoku abo bangayi kuguqukela ekukhanyeni inye kuphela into endinokuyithetha kulo nyaka uzayo. Uya usiba mnyama ngokuba mnyama njengoko unyaka uqhubeka. Kodwa kwaba baya kujikela kulo nyaka mtsha ekukhanyeni, ngoko uya kuqaqamba ngakumbi ukuya kutsho kulo mhla ugqibeleleyo esiwulindeleyo ukubonakala kwakhe, apho bonke ubumnyama buya kubhanga bunyamalale. Kwaye isizathu soko kungenxa yoko ndithi ebandleni likaThixo ophilileyo namhlanje, shalom, ngokuba sizizikhanyiso zakhe. UYesu wathi, nina nilukhanyiso lwehlabathi. Ngoku umprofeti wathi, isithokothoko sobumnyama phezu kwaba bantu, phezu kwabantu behlabathi isithokothoko. Ukhe waqaphela kule minyaka imbalwa idlulileyo, abanye benu madoda nabafazi malunga nobudala bam, ukuba indlela unyaka ngamnye ubonakala ngathi ubumnyama bufika ngakumbi nangakumbi. Ndandithetha ngenye imini ndathi kumfazi wam, uyazi, ubonakala ngathi njengoko iminyaka iqhubeka kwaye njengoko kubonakala ngathi abantu baqala ukuhambela kude nakude kwinto eyinyani abafanele ukuba basondele kwaye basondele kuyo, ndiqaphele phakathi kwamadoda, khangela phandle ezitratweni kwaye uninzi phakathi kwabafazi jonga iminqweno yabo kunye nento abathanda ukuyenza kwaye bayatshintsha isimo sengqondo ngalo lonke ixesha. Amadoda aya esiba njengabafazi kwaye abafazi baya befana nendoda kwaye kubonakala ngathi akukho ndlela yakuyinqanda. Ndinqumla isizwe ndishumayela ngokuchaseneyo naloo nto, ndize ndibuye kunyaka olandelayo kwaye kubi kakhulu kunokuba kwakunjalo ukuqala kwam. Kukuthi abo bantu bafuna ukwenza okulungileyo kodwa bona kukho into malunga nayo engayi kubavumela ukuba benze okulungileyo. Iyacinezela nje kubo, ibanyanzele, ifana nenzima emnyama inkungu emhlabeni wonke, hayi ePhoenix kuphela kodwa kwihlabathi liphela. Ubonakala ngathi kukho ukuqokelelana kobumnyama obuhlanganayo buya bucinana ngakumbi nangakumbi lonke ixesha, bufuthanisela ubudoda benene, ubufazi benene, ndithetha ngokwendalo. Kwaye kubonakala ngathi kunjalo kungena ngakumbi nangakumbi emabandleni, kwaye xana uthe waphakama uthethe into echasene nayo, ngoko baya kugweba ngokuyenza loo nto. Uyabona, ungakubona kusiza kwaye xana uthetha ngokuchasene nako umntu othile ukuqonda ngokuphosakeleyo. Ngamanye amaxesha abafazi bayiqonda ngokuphosakeleyo, indoda iqonda ngokuphosakeleyo. Thatha isimo sengqondo esingalunganga. Indoda ngaxalithile, indoda elungileyo kufuneka imelane nezinto ezinjalo ukuze babambe amalungelo abo kwiinkonzo zonqulo abakuzo. Ukuba abakwenzi bayakhutshelwa ngaphandle baze ke babe bodwa. Kwaye emva kokuba ukhutshelwe ngaphandle ebantwini abathile, ngoko kunzima ukuvana nomnye umntu kuba bebesazi ukuba wawungowelinye iqela. Ngoko kwenzeke ntoni ngapha? Emva koko kufuneka ume kwizigwebo zakho okanye uhambe ngokwakho okanye ukukhanyela ukukholelwa kwakho. Ngoko ikwenza kube nzima ngenene ebantwini kwaye kukhangeleka ngathi lixesha lingoku awukwazi ukubona oko kugqama ngenene. Njengokuba indoda imelwe kukuba njalo, nasekubuyiseni ukusuka kumoya ngoku ukusa kweyemvelo. Kubonakala kum ukuba indoda inxibe izihlangu ezipinki zevelvet nazo zonke iintlobo zezinto ezilolo hlobo. Kubonakala nje ukuba baye bafana nabafazi kwaye abafazi abatshaya imidiza ngoku banemidiza kwaye nje kwaye bachebe iinwele zabo njengendoda kwaye kubonakala ngathi into ethambileyo nenekazi into yobufazi imkile kwaye eyona ndoda iyindoda imkile. Yonke into abonakala ecinga ngayo yinto embi kwelinye icala. Ndicinga ukuba kufana nje nasekuqalekeni, yonke ingcamango esentliziyweni yomntu ihlala ingendawo. Ezethu iinkqubo, umabonakude kunye noonomathotholo azihlolwanga. Umntu unokuthetha nantoni na phantse afuna ukuyithetha, ukuthuka kwaye athethe ezimdaka esingcolileyo isiqhulo ezingafanelekanga nje zibe njalo. Ayimelanga ekungafanelekanga zithethwe kwigumbi lembarha. Nangona kunjalo banakuyithetha kumabonakude nakunomathotholo baze bayithumele kanye emakhayeni abantu. Kubonakala ngathi esi sithokothoko sobumnyama kubungele yonke loo nto, ihlabathi liphela libonakala lingcolisekile. Ngoku iminyaka bendizama ukubamba umgangatho ilizwi likaThixo kwaye ndizimisele ngakumbi kulo nyaka uzayo ukubamba loo mgangatho kunokuba bendinjalo ebomini bam. Yabona, ngimani kanye ngqo nelalizwi. Ngoku ndiyathemba ukuba nabani na ofaka engqondweni yakhe ukuba ndenza loo nto ukuze ndenze ngobulumko. Ngoko mzalwane, dade uyaphazama, ngokuqinisekileyo ndiyakwenza oko ngenxa yokuba ndibophelelekile kuyo. Ndinyanzelekile ukuba ndihlale nelalizwi nantoni na eliyithethayo. Ungabeki ngcaciso yabucala, yithethe nje ngolo hlobo. Ngoku kukho abathile abanokuba nako ukulitolika kwaye balenze livakale ngokwahlukileyo, kodwa andinakuyenza loo nto. Ngokuphela kolwimi endilwaziyo lubhalwe apha, indlela nje yile ndlela. Ngoku embalwa malunga neminyaka emithathu eyadlulayo kuya kuba ngoku ukuba ekhaya kwinkonzo yasekhaya, umoya wengcwele wathetha kum wathi, Yeah, Tucson, ukho into elindileyo. Ndema kweli qonga ndaza ndathi kuni nonke, itsho inkosi, ukho into elungiselela ukwenzeka. Mhlawumbi kukho amakhulu abantu abahleli apha, abayaziyo loo nto. Ndanixelela nje into endiyibonileyo. Umyalezo useteyipini, uxesha nini mhlekazi. Ndabona ikroza lengilosi njenge piramidi, zehla kanye emantla eTucson. Phezu kule ndlela emantla eTucson. Kwaye zathetha into ethile kum, kwaye andizange ndiyazi ukuba yintoni na. Kwaye ngenye imini phaya kukho indoda ehleli ngoku, ababini kubo, ababe nam. Phaya emva ukwenzeka kwaloo nto, kwaye bathabatha umfanekiso wayo esibhakabhakeni, yaphuma kulinda ixesha. Ndacinga ukuba bendinayo ikopi, ndinayo, yiyo leyo. Niyayibona apha kulinda ixesha ilife, le kopi, kanye ngendlela umoya wengcwele wathi iya kuba njalo. Kwaye phaya kwakumi ezo ngilosi zisixhenxe kanye ngokwendalo njengoko undibona ndimi apha. Kwaye zandixelela ukuba ndibuyele ekhayeni lam ukuba iimfihlelo abathi abahlaziyi kuzo zonke izigaba basilela ukuzichola, iimfihlelo zeBhayibhile ezazibanjwe ngamatywina asixhenxe ziya kutyhilwa. Ndicela umngeni kuye nabani na, fumana loo matywina asixhenxe uphinde uwajonge uze ufumane isiphoso kuwo. Yabona, yabona, ngenxa yokuba inikezelwe ngempefumlelo kaThixo. Ngaphambi koko ndashumayela ngezigaba ezisixhenxe zebandla, ndaza ndazizoba ebhodini kumnquba wam. Imfundiso yam, andishumayeli imfundiso apha phandle. Akukho nto ngaphandle nje kweziseko zobuvangeli ezinkulu, ngokuba ndikunye nabazalwane basenokuwahluka kum, kwaye andikukhupheli oko phambi kwabantu abalapha. Ndizama nje ukuhlala kwiziseko zokwenyani zesibhalo ezifana noko sikukholelwayo. Kodwa kumnquba wam bayayiteyipha ukuba uyayifuna ungayifumana, ukuba umlungiseleli wakho akafuni ukuba ube nayo musa kuyithabatha. Yabona, ixhomekeke kuwe loo nto. Kodwa khona phaya ndishumayela ngezigaba ezisixhenxe zebandla nokuba nogunyaziso oluvela kuThixo ukuzizoba, indlela abathi ubumnyama bangena ngayo ebandleni iNicaea nezithunywa zebandla abathunywa. Inokuba yayilungile kuba nje kwamsinya nje ukuba ndawenza azotywa kwisigaba sokugqibela sebandla ngentsasa yangecawa ngentsimbi yeshumi elinanye. Oko kukhanya kukhulu kwehla kwangena esakhiweni phambi phantse kwabaninzi abantu njengabahleli apha. Kwehla kwaze kwadanyaza khona ecaleni kodonga phambi kwabo bonke abo bantu, kwaza kwazoba ezo zigaba zebandla kanye ngendlela endandizizobe ngayo apho. Ngoku kukho amakhulu namakhulu amangqina apho okungqina oko nje. Ke ngoku siyaqonda ukuba uThixo uhlala ibonisa izinto ezisezulwini phambi kokuba azibonise emhlabeni, njengokuba izazi zalandela inkwenkwezi nanjalo njalo. Umqondiso wasezulwini uyenzeka kuqala, uze ke owasemhlabeni ungqinele umqondiso wasezulwini. UThixo wenza esebenza ngemiqondiso, imiqondiso nemimangaliso imele ilandele amakholwa kuyo yonke indawo. AmaJuda ahlala ikhangele umqondiso kuba ayengabanyuliweyo bakaThixo, kwaye ayekhangela umqondiso. Sibonise umqondiso ngoko siyakukholwa. Kwaye ngoko xa izazi zeza nebali lazo, izazi lokuzalwa kukaKristu kanye ngonyaka omtsha, ngoku sifumanisa ukuba inyanga eBhayibhileni imele ibandla, ibonisa ukukhanya emhlabeni xa ilanga lingekho. Isityhilelo isahluko seshumi elinambini sicacisa ngokwenene oko. Umfazi onenyanga phantsi kweenyawo zakhe nelanga entloko, kwaye indlela ekuthi ekungabikhweni kwelanga xana ilanga limkile liye kwelinye icala, inyanga ibonakalisa ilanga emhlabeni. Ibandla limelwe kukubonakalisa uYesu Kristu ehlabathini ekungabikhweni konyana kaThixo. Sonke siyayikholelwa loo nto, yinto engaqhelekanga njengoko kuninzi okwahlukileyo. Kodwa ukuthetha apha ngo-1933 malunga noPopu ethatha indawo yakhe okanye ukuphuma gxebe eRoma nokwenza utyelelo kwimihlaba engcwele, naye uya kuza apha. Kwaye into engaqhelekanga kukuba ubusuku obumbalwa phambi kokuba ayishiye iRoma okokuqala ngqa embalini. Inyanga yehla kwaye yatshona kubumnyama ngokupheleleyo. Yiloo nto kanye yayiyintoni ukwenza isithunzi ukukhanya okubonakalayo konyana. Koku wathetha nobawo uyise wenkolo engqongqo, waye bonke bayavumelana. Upopu wenza oku ngenxa yobudlelwane, ubudlelwane obulungileyo bommelwane. Okuvakala ngathi kwindlebe yendalo, eyona nto imangalisayo inokwenzeka. Kodwa kwindlebe yomoya, bubumnyama. Kwaye indlela thina mabandla, thina marhabe, amawisile, amabhaptizi, namapentekosta, singaze singenelele kubugcwayiba obunjalo, yaye sisazi iBhayibhile yethu isifundisa okwahlukileyo. Yinto imangalisayo kum ukuba umntu ozaliswe ngumoya angahlala njani kwindawo athi kuvakala kumoya ukuba kwindawo enjalo kum yoyikeka. Ngoku ndiyaqikelela ukuba unayo apha iPhoenix, ukuba nabani na bangaphi apha abakhe babona apho ndinemifanekiso izotyweyo yezigaba zebandla, phakamisani izandla zenu. Ndiyayiqikelela, yabona indlela inkosi eyazizoba ngayo esibhakabhakeni ngobunye busuku, kwaye ngendlela ezotywe ngayo phaya phezulu emnqubeni ngokugqibeleleyo, kanye ngendlela awathi umoya oyingcwele wayinika ngayo ngempefulelo kwiminyaka emithathu yadlulayo emnqubeni. Kwenzeka esibhakabhakeni emlonyeni wamabini okanye amathathu amangqina, balimiswe lonke ilizwi. Umoya oyingcwele waqala washukunyiswa impefumlelo ndawazoba iqongeni. Emva koko wehla ke yena buqu, waza yena wayingqinela njengokuba inyanga nokukhanya kuphuma kwaye kwesi sigaba saselawudike kungena ebumnyameni obupheleleyo kwakhona. Kwaye nakho isihla kwaye ayingqinele enyangeni kanye ngexesha apho onke amabandla yahamba kunye ekuhlanganiseni komanyano lwamabandla. Akumangalisi njengoko Izaya watshoyo, ubumnyama obukhulu buphezu komhlaba, phezu kwaba bantu. Yazi ukuba kudumanga ukuthetha ngokuchasene nombutho, kodwa luphawu lwerhamnca olo. Leyo yinto esithwalela kuyo kanye ukusingenisa kokuya. Yenza umfanekiso werhamnca. Andiyitsho ukuba ndibe nomsindo, ndikutsho oko ngokuba kuyinyaniso, bazalwana. Imini iya kufika xana iPhoenix iya kuvuka, kwaye mhlawumbi ndihambile, kodwa niyakwazi ukuba oko ibingu-itsho inkosi, inyaniso. Kwaye indlela awathi umoya oyingcwele omkhulu wayingqinela ngayo loo miyalezo, waza wazixela kwangaphambili izinto. Zange yasilela nangaxesha elinye. Kwaye kutheni siphuthaphutha ebumnyameni? Kutheni abantu bengavuki ngaphambi kokuba kube sebusuku kakhulu? Ngolunye lwezintsuku kuya kuba semva kwexesha kakhulu xa sele uluthathile uphawu. Kwaye ke akukho, ayikho enye into onokuyenza ngaloo nto. Uya kubanjwa kuloo nkqubo ukuba uphawulwe ngaloo nkqubo. Utheni ungezi kuKristu, uzaliswe kukukhanya kwevangeli kaYesu Kristu? Amandla akhe avusayo anokukukhulula akwenze ikhandlela elihlala endulini. Nokuba kumnyama kangakanani na, yithi kaloku kutheni sifanele siyenze? Bonke abanye phulaphula, kanye ngoku lixesha lokuyiyeka ikhanye xa kumnyama kakhulu. Uxa ukukhanya ukhanya ngcono, uxa busebumnyameni, kufuneka sihlale sivumela ukukhanya kukhanye apho kumnyama khona. Umprofeti esithi ubumnyama obukhulu buya kuba phezu kwaba bantu, kwaye ngokuqinisekileyo inyaniso. Ngoku sifumanisa ukuba yintoni eyenza inyanga ibonakalise ukukhanya? UThixo ebonisa kuqala ebhodini, okulandelayo ngobukho bakhe buqu. Ngoko emazulwini wabonisa umqondiso, wazemva koko waphuma eRoma upopu, waya ngaphaya Palestina. Abathi kwiliso eliqhelekileyo abantu bakhala bawa ngobuso baqubuda kuloo ndoda. Andikho ngokuchasene naye ngaphezu kokuba bendiya kwenza umlungiseleli onokuzimanya nokunjalo. Konke kungumoya ofanayo. Kubonakala ngathi isithokothoko sobumnyama buthe bahlala phezu kwabantu bade bacinga ukuba ekuphela kwayo into ekufuneka yenziwe kukuya ecaweni kwaye ube ungumntu olungileyo. Beka igama lakho encwadini, kunye nento incinci engaqondakaliyo. UThixo uya kujija isithixo xa usifa awuguqulela umoya wokuwe ube kuye uyaphazama. Xa na usifa la moya ukuwe yindlela oya kuba yiyo ngonaphakade. Kwaye khumbula abafarasi abasadusi njalo njalo babengabantu benkolo kakhulu. UThixo nguThixo nekhwele. Unekhwele kwaye ufuna umfazi wakhe abe nyulu, ufuna ukuba abe yintombi yenyulu esihlambulukileyo. Akukho nto ehlabathini ingena kuye, konke, konke, lilonke ilizwi lakhe, inxalenye yakhe, kufuneka sibe inxalenye ilizwi. Hayi inxalenye yemvumo nkolo, inxalenye yelizwi, hayi inxalenye yebandla, inxalenye yomtshakazi. Ibandla ligwetyiwe, siyazi ukuba liya kubumnyama obungunaphakade, kodwa umtshakazi uyenyuka. Ngoku, ukuba abantu banokuvuka nje okwethutyana kwaye baqonde ukuba yintoni eyona nto ikulu. Ukukhukhumala ukwenza loo nto ngabantu abafuna ukuhamba njengehlabathi liphela. Awunakuyenza loo nto, awungowehlabathi. Ingaba ucinga ukuba umfazi olele kwibhokisi yakhe uya kufuna ukwazi ukuba iinwele zakhe zenziwe ngamanzi okanye nantoni na ofuna ukuyibiza? Ingaba ucinga ukuba wayeya kuhoya indlela awayenxibe ngayo ukuba wayelele kwibhokisi okanye indoda ethile? Bebengayi kuyenza. Kwaye eso sisizathu namhlanje zininzi izinto ekufuneka sizikope kubamelwane okanye kothile odumileyo waseHollywood okanye ifashoni ethile okanye into enjalo kungenxa yokuba sikafi kuKristu nakwelizwi lakhe. Intoni ingxaki ngeecawa? Sisebumnyameni, siphuthaphutha ebumnyameni. Wathi kwakuza kubakho isithokothoko sobumnyama phezu kwabantu, isithokothoko sobumnyama ebantwini ngoku. Ithetha ukuthini iyonke? Ithetha oku ukuba xana ihlabathi, intoni eyenza inyanga ifiphale? Kwakungenxa yokuba ilanga, umhlaba waba sethunzini lelanga elalizibonakalalisa emhlabeni. Ihlabathi langena ethunzini, nantso into eyingxaki ngebandla, nantso into eyingxaki ngerhabe amawisile amapentekoste. Yiloo nto ingxaki kuthi sonke ihlabathi likuvalela ngaphandle ukukhanya esifanele ukuba sikubonakalise. Liyazijija lize lingene kuko, kwaye njengokuba zigqithana omnye komnye liphosa ubumnyama phezu kwawo. Kwaye ihlabathi liyeleza ebandleni egameni lehlelo, igama lemvumo nkolo ethile, kwaye singabe nkolo kunye nako konke oku, nako konke oku. Kodwa noko iyawakhanyela amandla kaKristu avusayo okungqinela ilizwi lakhe elaprofetwa ngalo mhla. Kungoko ukukhanya kuphela ngelizwi likaThixo. Siyayazi loo nto. Wathi uThixo ekuqalekeni makubekho ukukhanya, kwabakho ke ukukhanya, ukungqinelwa kwelizwi lakhe awalithethayo. Ubumnyama benze mnyama, ihlabathi lahambelana nokubonakala kwelanga enyangeni, laze layenza mnyama. Yiloo nto kanye eyenzekayo ngokwendalo okanye ngokomoya, njengoko kwenzekile endalweni kwafanekiselwa okwangaphambili kwaze kwasixelela. Yiloo nto kanye eyenzekileyo. Ngoku uyabona ukuba oko kuphuma njani ekugqibeleni. Uninzi lwenu bantu abatsha anisayi kuba badala kakhulu nide niyibone nakanjani na ukuba niphile iminyaka emithathu okanye emine ngaphezulu. Inyanga ngoku sikwisigaba sebandla laseLaodike, kwisigaba sebandla laseLaodike kuwo onke amanye amabandla. ILaodike yokugqibela, isigaba sebandla elidikidi. UKristu wayengaphandle kwebandla. Nawuphi na umfundi weBhayibhile uyayazi loo nto. Zityhilelo sesithathu. Wayengaphandle kwebandla ezama ukufumana indlela yakhe ebuyela ngaphakathi kwakhona. Kwaye ayizange ithi wangena, kodwa bonke abathandileyo wabakhalimela kwaye wabaqeqesha. Umyalezo wawuya kukhalimela kwaye ubohlwaye abo abathandayo. Ngoku wayenkonkoza izama ukungena, ubumnyama bakuvalela ngaphandle kanye oko okwenzekileyo. Ukukhanya obekukhanya kungekudala kuya kuvalelwa ngokupheleleyo. Konke kuya kungena ukwenza umfanekiso werhamncwa, kwaye siyazi ukuba kuthetha ukuthini oko. Lixesha lesiphelo. UThixo ekuqalekeni wahlula ukukhanya ebumnyameni, kwaye yiloo nto kwakhona uThixo ayenzayo. UThixo uyakwahlula ukukhanya kubumnyama. Ekuqalekeni wathi makubekho ukukhanya. Ngoku khumbula, akunakubakho ukukhanya ngaphandle kwelizwi likaThixo. kwa elo langa phandle phaya lilizwi likaThixo lingqinelo kwabakho isithokothoko sobumnyama phezu komhlaba inkungwana nenkungu phezu komhlaba wathi uThixo makubekho ukukhanya ngoku kungathini ukuba akukho kukhanya kubakhoyo ngoko bekungayi kumnceda nganto ukuthetha kodwa xana wathi makubekho ukukhanya kwaye ukukhanya kwabakho kungqinela ukuba ilizwi lakhe lalinyanisile oko kukhanya siphila ngako namhlanje kwaye ekuphela kokukhanya esinokuba nako namhlanje ebandleni uThixo ingqinela ukukhanya kwakhe kwesi sizukulwana isizukulwana ngasinye sasinikwe okungako yenzeka ngemihla yaso sonke siyazi loo nto abaprofeti beza embonisweni bona ilizwi lenkosi leza kubo baliqonda imboni kwitestamente endala ithetha ukuba lowo ilizwi lityhilwe kuye kwaye indlela abayazi ngayo ngokuba yena esazi izinto eziza kubakho ngoko ilizwi lenkosi lafika kubo isigaba ngasinye wathi uYesu kuYohane ngoYohane wayekukukhanya okuqaqambileyo okubengezelayo okwethutyana ngokuba uIsaya iminyaka engamakhulu asixhenxe aneshumi elinesibini ngaphambi kokuba azalwe wathi kukho ilizwi lodandulukayo entlango uMalaki isahluko sesithathu wathi yabona ndiyasithuma isithunywa sam phambi kobuso bam size silungise indlela phambi kwam yabona wayelelo lizwi lingqinelweyo ilizwi elathenjiswa loo mini wayekukukhanya ngokuba wayelenza lizaliseke ilizwi awalithethayo uThixo ngaye efikile uYesu wathi uYohane ndimele ndifiphale ngoku kufuneka yena eze embonisweni kwaye yena wayekukukhanya konke ukwehla ngezigaba indlela wathetha ngayo uThixo ngalo yure izayo basilela njani ukuyibona abo befundisi basilela njani abo bafarasi nabasadusi basilela njani ukubona wathi ziphengululeni izibhalo kuba kuzo nicinga ukuba ninobomi obungunaphakade kwaye zizo ezingqina ngam basilela njani ukuyibona bazalwane kungenxa yokuba kwakuprofetiwe ukuba baya kuyenza loo nto kwaye kunjalo ke namhlanje esa sithokothoko sobumnyama sifikela abantu kwaye silapha uThixo ulabele ilizwi lakhe ukuba libonakaliswe ngalomhla kwaye kuphela kokukhanya esinako kwaye uThixo uyakuvumela umntu othile alibonakalise elalizwi kukho umntu oza kuyenza wayithembisa kwaye usebenza kanye njengokuba wahlala esenza ngayo akazange ayiguqule indlela yakhe yokusebenza uprofeta oko kuyakwenzeka aze athumele umntu ezantsi ayingqinele loo nto kwaye idlula phezu kweentloko yezigidi ngokuba ubumnyama bugubungele umhlaba ngelo xesha kwaye abantu bathanda ubumnyama ngcono kunoba bethanda ukukhanya kuba ubumnyama bunolonwabo oluninzi ndibone umdlalo weHollywood kungekudala wathi ubomi buqala emva kokutshona kwelanga kulapho ukufa kuqalayo zonke ezi klabhu zasebusuku nalapho bacinga ukuba bayaphila khona bayafa uThixo ekuqalekini wahlula ukukhanya nobumnyama ebesoloko ekwenza oko ingaba wenza ntoni ucinezela okuya ngokukhanya okuzayo ucinezela ubumnyama kwelinye icala lomhlaba kwaye yiloo nto kanye eyenzekayo ngoku kungaphambi nje kosuku ikhwezi lokusa liphumile ukuza kubulisa imini ezayo kwaye umoya oyingcwele ubonakalisa ukukhanya kwawo kuza ixesha apho ukukhanya nobumnyama kuya kufuneka kwahlulwe enye kwenye ibandla nocwangco lwalo luya kuthabathe ulungelelwano lwemini kwaye uKristu nedinga lakhe lelizwi lokukhanya baya kuya kuxwila yiloo nto kuphela esiseleyo ukuba bayenze yimini namhlanje kukusa kosuku olutsha kwabaninzi abajonge ukuza kwakhe abaninzi kakhulu abantu abalungileyo abanyanisekileyo namhlanje yiloo nto etshisa iintliziyo zabo abaninzi kakhulu abalungileyo abanyanisekileyo abantu abanjengomariya noYosefu babevela esidlweni kwaye balahlekana noYesu abantu abaninzi benza kwaloo nto inye namhlanje becinga ukuba yena ukunye nabo ngoku ndifuna ukubeka oku kukhanya kuncinane kuni ukunibonisa indlela elingena kusilela ngayo ilizwi likaThixo thina sonke apha ngale njikalanga esingamaKristu siyakholwa ukuba uYesu Kristu wayelilizwi likaThixo libonakalalisiwe siyakholwa ukuba wazalwa intombi enyulu waye ngumnquba awahlala kuwo uThixo uSomandla apha emhlabeni. Hayi nje umprofeti, hayi nje umntu oqhelekileyo, kodwa uThixo ngokwakhe ebonakalisiwe ekwimo yomntu yayingu-Emmanuel. UThixo enathi siyayikholelwa loo nto ngentliziyo yethu yonke. Kwaye ngoku qaphela xa uMartha okanye uMariya Xebe noYosefu beba uYesu unabo, babeqonda nje ukuba yena unabo, becinga kumele nje ukuba kulungile, kunyanzelekile ukuba abe nathi, kodwa babephazame kalusizi wayengekho. Abaninzi kakhulu abalungileyo abantu banjalo namhlanje, bacinga babona iyure isondela, bayazi ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka. Benza ntoni? Baya kujoyina icawe becinga ukuba ukunye nabo. Baxhawulana nomshumayeli becinga ukuba yiyo kuphela into abafanele ukuyenza, ukunye nabo, baqiniselwe okanye babhaptizwe ngendlela ethile, yiloo nto kuphela abamelwe ukuyenza, becinga ukuba uYesu ukunye nabo. Mzalwane dade, kanye njengoMariya uYosefu bakudala, abantu abanyanisekileyo ngenene kanti bayaphazama. Ubomi bakho bungqina ukuba uYesu nawe na okanye hayi. Ubomi bakho bubonisa ukuba ingaba yena uhleli apha na okanye nokuba usesemazulwini akhe na okanye hayi. Nokuba uyintoni na, imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani? Ungathini ukuba noKristu kuwe aze emva koko kwalo moya ukuwe ukhanyele ilizwi lakhe uthabathe umgaqo endaweni? Awunakuyenza loo nto, ubeya kuzoyisa ngokwakhe ngokukhanyela ilizwi elile lakhe. Njengokuba kukho umntu obeke utoliko olungalunganga kulo, unayo iBhayibhile, unokufunda njengaye nawuphi na omnye umntu. Nyaniseka. Wathi uDavide, mbeke yena phambi kobuso bakho ngamaxesha onke, yazi ukuba xa sidibana kulo nyaka mtsha, sidibana nawo ngamandla ovuko lukaKristu. Uphambi kwam ngamaxesha onke, andiyi kushukunyiswa. Qaphela indlela elingena kusilela ngayo ilizwi, uMariya noYosefu. Ngoku kuni bahlobo bam abathandekayo bamaKatolika, abathi uMariya wayengunina kaThixo, uMariya wayengenguye nonina kaYesu. Singa sathethi ke ngokuba ngumama kaThixo. Wayenokuba njani? Kunene, akukhona xesha elinye awakhe wambiza njengomama. Hayi, akunjalo. Beza kuye ngaxesha lithile bathi, unyoko nabantakwenu balinde ngaphandle. Wakhangela kwibandla lakhe wathi, ngubani umama wam? Ngobani abazalwana bam? Wakhangela kubafundi bakhe wathi, abo benza intando kabawo wam, oko kunye njengomama wam. Emnqamlezweni xa wayesifa wathetha kwaloo nto inye, wathi kuYohane, Yohane, nantsi le ndoda, nyana, nanko unyoko. Hayi, mama, nanko unyana wakho. Mfazi, nanko unyana wakho. Hayi, uyabona, wayengengonina kaThixo. Wayesisibeleko nje esibolekiweyo esasetyenziswa nguThixo, hayi ngaphezu kwakhe nawuphi na omnye umfazi athe uThixo wacinga ukumsebenzisa. Angasebenzisa isakho isibeleko sentliziyo yakho ukubhengeza unyana wakhe, ukuba wena ukuba ubunokumvumela ukuba ayenze. Yabona? Hayi, mama kaThixo, bekuya kufuneka kubekho intshukumo. Nokuba imbewu kaMariya wayengeyiyo nembewu evela kuMariya, yayiyiyo into yonke yayinguThixo umdala. Ukuba uAdam wokuqala phaya emva wadalwa engena tata namama, uAdam wesibini wayekwayinto enye, kwaye nantoni na enganeno koko ayinakumbeka ekulinganeni naye. Injalo loo nto. Kwalo uThixo omnye wadala umzimba athi ngokwakhe wahlala kuwo. Ngoku sifumanisa, khangela indlela, khangela ukuba uMariya wayengunina kaThixo, indlela awaphuncuka ngayo phaya wathi, uyihlo nam siye sakufuna ngeenyembezi, ephika uzalo lwentombi enyulu, uyihlo uYosefu nam besikufuna. Jonga laa nkwenkwana eneminyaka elishumi elinesibini, umntwana oneminyaka elishumi elinesibini esithi, andinazi na ukuba ndimelwe kukuba kwimicimbi kabawo wam, ndixoxa naloo mahlelo phaya phezulu. Ngoku ukuba wayekunye malunga nemicimbi kaYosefu ngewayesezantsi kwivenkile yokuchwela, uYosefu wayengenguye utata wakhe, uThixo wayengutata wakhe. Andinazi na ukuba ndifanele kukuba semicimbini kabawo phezulu phaya ekwiminyaka elishumi elinesibini ubudala kunye nabo babingeleli abafundileyo. Kwakungekho mini esikolweni, kodwa sekunjalo bakhwankqiswa bubulumko. Kwaye jonga kwi, wayelilizwi xa wazalwayo, wayelilizwi uselilizwi. Qaphela, ilizwi alinakuthabatha umgunyathi. Wathi, utata wakho nam siye sakufuna ngenyembezi. Wathi, anazi ukuba ndimelwe kukuba semicimbini kabawo wam. Wamkhalimela owakhe buqu umama ngokuba wayelilizwi. Uya kubakho umbuzo engqondweni yomntu ukuba uMaria apha owakha wathi umoya oyingcwele wamsibekela waza wazala unyana. Waze ke apha ebiza uYosefu ngokuba nguyise ilizwi alinakusilela. Anazi na ukuba ndifanele ukuba semicimbini kabawo kwaye wayesemicimbini kayise. Hayi ishishini likaYosefu ukwenza iingcango kunye nezinto zabachweli. Wayemalunga nomsebenzi kayise elungisa iipolitiki zenkolo ababenazo ngaloo mhla. Anazi na ukuba ndimelwe ukuba semicimbini kabawo. Ewe mhlekazi, abantu abaninzi namhlanje kuninzi lolwamabandla alungileyo baya kungena kwelo bhunga lenkonzo. Hayi ukuya ngaphakathi sele bephaya babona ukuba yiloo nto kanye ngqo ekufuneka yenziwe. Ubuhlobo kulungile, kutheni singakwazi ukuhlangana sonke? Kuba kudala bezama konke iminyaka ukwenza onke amawisile amabhaptizi. Nawo onke amabhaptizi amarhabe amapentekoste azamile ukubenza bonke abenkonzo yamapentekoste. Awunakuyenza loo nto, kodwa ibhunga liyimpendulo yakho. Nantso ke impendulo into ethi iBhayibhile baya kuyenza kwaye yiloo nto kanye abayenzileyo icawe ezinokuhlobo. Ewe mhlekazi, yindibano. Kulungile, masibe nobudlelwane. IBhayibhile yathi bangathini na ababini ukuba bahambe kunye bengavani? Abanye babo bayalukhanyela uzalo lwentombi enyulu. 80 ekhulwini eecawa zamaprotestanti ayaluphika uzalo lwentombi enyulu kwaye bayalukhanyela ubhaptizo lomoya oyingcwele. Bayayikhanyela imiqondiso yokuza kwakhe amandla ovuko. Bayakukhanyela ukuba isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Ungakwenza njani xana uThixo wabeka sonke esi sidubedube ehlabathini ngenxa yokuba umfazi ngenye imini wathanda buza isigaba esinye esincinane selizwi lakhe? USathana wamxelela inyaniso konke ngaphandle kwento enye, kodwa yiloo nto iyabangela yonke inkathazo. Ngoku ukuba bonke obu buhlungu bentliziyo kunye nosizi onokuthi ujonge kulo kuba inqanaba elinye elincinane lalo laliyintandabuzo, ucinga ukuba inqanaba elinye lentandabuzo liya kuze lisingenise? Seso isizathu sokuba uYesu eze kwintombi emsulwa enyulu ezaliswe ngumoya oyingcwele, hayi owehlabathi kodwa ngamandla kaThixo. Oh, hayi indlela ekumangalisa ngayo ukwazi ukuba kunokwenzeka ukuba ungene kweli qela. Uyenza njani? Awunakuze uyenze ngokujoyina kumbutho. Uya kuyenza xa ubhaptizwe ngumoya oyingcwele kumzimba ofihlakeleyo kaYesu Kristu. Wavuswa kunye naye eluvukweni, ukhululekile ekufeni nasesonweni. Yiyo kuphela indlela. Ubumnyama, amahlelo amakhulu neqela elikhulu lamadoda lihlangana lize limisele imbono yezalo ngayo kwaye oko kukulahlela kanye emva kujijeko njengoko lalukho ekuqalekeni. Akukho themba kwaphela kuloo meko, umkile nje. Kwaye bonke babo babonakala nje bechukumisekile kakhulu ngala mabandla anobuhlobo, bacinge ukuba uThixo uya kuba nawo. Ke imilenam iyakuqala xa ibhunga lonke lihlangana phezu phaya. Nazo zonke iintshukumo zobucawa nanjalo njalo kwaye ziyajoyina. Yintoni eziyenzayo? Ukwenza umfanekiso werhamnqa, amandla, abo bonke abangengawo amahlelo nanjalo njalo abangayi kuzimanya nabo baya kuvalelwa ngaphandle. Donga nje kwaye ubone ukuba oko kuyenzeka. Ndinayo ibhalwe apha phantsi kwangaloo mini sithe inkosi yandenza ndabona oko ngowe-1933 kwaye apha nje indlela ngokuchanekileyo yena awathi ngendlela yathi isiza nje ngendlela ekwanye indlela upopu aya kuyo ishiya ngayo iRoma nanjalo njalo. Ngoku bangabantu abalungileyo kodwa bayaphazama. UYosefu noMaria babengabantu abalungileyo kodwa babephazamile ngokwenene. Kodwa eyintoni? UThixo wasebenzisa inkwenkwana eneminyaka 12 ukubonisa ukuba ilizwi limelwe kukuba lihlale linyulu kanye into eyayiyiyo, into eyayiyithetha kwindawo yokuqala. Wazalwa intombi enyulu kwaye yiloo nto awayeyiyo. Babecinga ukuba waye kunye nabo xa babejoyina amabandla nanjalo njalo, kodwa yayingenjalo. Ngoku kodwa kwabanyuliweyo ngoku obo ubumnyama kwaye ndingahlala kuyo enye yure. Kodwa kwabanyuliweyo abaxabisekileyo nababiziweyo abangcwele bakaThixo ndithi kuni kulo nyaka uzayo, shalom, uxolo lukaThixo. Iyure ifikile ukuba bendinokubuyela phaya ngaphambi kwemihla yokudalwa kwehlabathi ize ndikhangele ezantsi kwaye ndiyibone yonke into kwaye ubawo wathi kum loluphi usuku obungathanda ukuphila kulo ndingathi ngoku ngoku yile yure le yeyona yure inkulu elakhe langena kuyo ibandla kanye phambi kokufika komyeni owu ibandla lokwenene likathixo ophilileyo limele ukukuvutha bevutha nokukhanya kwevangeli kunqinelwe phakathi kwabo vuka ukhanye kuba ukukhanya kufikile kuwe ukukhanya kwale mini uIsaya wayelukhanyiso lomhla wakhe uNowa wayekukukhanya komhla wakhe ngoba wayenelizwi libonakalisiwe kwaye ivangeli amazwi ebhayibhile alo mhla ukukhanya kwale mini elinjani ukuzuka ixesha esiliphilayo ngokuba molo ngalentsasa uthetha uxolo ubumnyama buyahlanganisana uhlanganisela ntoni ukubonisa ukukhanya Isaya amashumi mathandathu umxolo ngokuqala sukume ukhanye kuba ukukhanya kufikile kuwe kungenxa yoko le nto ndinokuthi shalom ukukhanya kufikile kuwe uxolo lukathixo kumfazi wonyuliweyo kwinenekazi elinyuliweyo abo bathi uthixo phambi kokusekwa kwehlabathi wababizela ngaphandle wabamisela kuloo nto bonke abanye abanakuze balibone abanakuze bazi into ngayo ibhayibhile yatsho njalo kwaye uyesu wathi akukho mntu uyakuza kum engathanga ubawo wam amtsale kuqala kwaye bonke andinike bona mna ubawo bayakuza yiloo nto nanko imi ujudasi ukukhanya kukhanya phaa phezulu kodwa emva entliziyweni yakhe kwakukho imbewu emnyama xa kwafika amanqam kwabonakala ubumnyama apha yayingomncinci umfazi omdala wonke emnyama phezulu apha ngaphambili kodwa apha ezantsi kwakukho imbewu eyanyulwa kwangaphambili kwaze kwathi kwakufika ukukhanya kwabuchithachitha ubumnyama yaze yabonakala siyazi ukuba uMesiya uyeza kwaye xa enzile uya kusibonisa ezi zinto uYesu wathi ndinguye kodwa uJudas wayithandabuza loo nto noko ebemelwe kukuba uhamba ekukhanyeni yabona ukukhanya apha phezulu akunamsebenzi kukukhanya apha ezantsi okubalulekileyo ukukhanya apha phezulu kuya kuhamba kubudlelwane nayo yonke enye into kodwa xa amandla okwenene kathixo engena akanakubuyela kule mbewu ifileyo iya kubonakaliswa ecaleni kwihlelo kodwa xa ibuyele ezantsi apha iyenene imbewu iyamiswa ngenxa ngaphambili xa oko kukhanya kusihla apha kukubonise bonke ubumnyama bube kude kuwe kukufaka kubudlelwane noKristu wayengulowo wakunika ubomi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kungenjalo awusayi kukubona oko wakuthethayo uThixo ngoku kuwe mbewu eyamiselwa ngenxa engaphambili shalom amen uxolo lukaThixo malube phezu kwenu ngokuba sisondele esiphelweni ngoku sifike ezantsi kufutshane nesiphelo siza kuthetha ngelo qela okwethutyana shalom ukukhanya kukaThixo kufikile ilizwi ukukhanya lingqinelwe kwakhona ukuze ube nokubona imbonakalo yedinga likaThixo lalo mhla siphengululeni izibhalo uzo nicinga ukuba ninobomi obungunaphakade ziyangqina ngomhla esiphila kuwo yintoni ukukhanya kwemini yathembisa ntoni ibhayibhile ngolu suku khangela ukuba yeyiphi na iyure akumangalisi ukuba uYesu wabakhalimela ngokungamkholelwa uYohane wayekukukhanya ngokuba umprofeti wathi uyakuza waye nankuya wayekho ukukhanya okubonakalisiweyo abazange bayibone abazange bayiqonde babecinga ukuba wayengumesiya kwaye bacinga enye into kwaye lena yenye basilela ukukubona Yesu yiza izibane ezibini azikwazi ukukhanya ngaxeshanye akunakubakho ukukhanya kwecawa kunye nokukhanya kukaThixo kukhanye ngaxeshanye kufanele ukuba ibe kukukhanya kukaThixo okucingwa kukhanya kwecawe kwaye yiloo nto kanye eyenzekayo namhlanje Thixo wahlula ubucawa ekukhanyeni kwakhe kwelizwi ledinga lale yure esiphila kuyo nyaniso leyo sihlobo usenokungafuni ukuyikholelwa loo nto kodwa linda nje ufumane ukuba kunjalo okanye akunjalo sikulinda kungcono ungene kanye ngoku ngelixa kukho ithuba lokungena ilizwi likukhanya xa lingqinelwe lide ilizwi elathenjiselwa loo mdla lingqinelwe ngoko aliko kukhanya ayinakuba njalo ngokuba uThixo uthe makubekho ukukhanya kwaye akukho langa labakho akukho phawu lokukhanya kodwa xa uThixo wathi makubekho ukukhanya kwabakho ke ukukhanya xana uThixo wathembisa uMesiya uMesiya weza ngoko ilizwi lakhe lazaliseka kwaye wayekukukhanya kweyure xana wathembisa uNowa kwaye wathembisa abanye kwaye ukwehla babe kukukhanya kweyure waye kukho ukukhanya kwale yure namhlanje oko nguYesu Kristu emandleni ovuko lwakhe ilizwi lakhe lithenjiselwe lomhla imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani nemikhulu kunale niyakuyenza ngokuba mna ndiyakubawo imisebenzi emikhulu nangaphezulu kunayenzileyo yena uyayikholelwa ndiyayikholelwa kubonakala kuthobekile kubonakala ngathi ihamba phezu kwentloko yabantu khangela xana wayelapha emhlabeni wawunokwenza njani emikhulu imisebenzi ndikuguqulele okuya amaxesha amaninzi ngakumbi kodwa yinto enye ngaphezulu wathi kuyohane ongcwele ishumi elinesine umqolo ngoweshumi elinambini imisebenzi engaphezulu kunale niyakuyenza ingaba uqaphele xa wayesiya kwenza amanzi abe yiwayini bathabatha amanzi kuqala into esele idaliwe kwaye yajika yaba yiwayini xana wondlama waka amahlanu abantu bathabatha intlanzi eyakhe yadada emanzini wayiqhekeza wanikeza kwaye waphindaphinda indalo wathabatha isonka esasiyingqolowa sabhakwa sasisonka wasiqhekeza waza wasixhoma phambi kwebandla wanika abantu saza yabuya kwakhona waphindaphinda indalo kodwa ngemihla yokugqibela apho kungekho mqondiso wendalo uyithetha kwindalo nakanjani na ubonisa ukuba ikwangulo uthixo wayekho ekuqalekeni ako kudala unomatse angadala nantoni na afuna ukuyenza ngokuba yena unguthixo izinto ezinkulu kunaleni yakuzenza ngokuba ndiyakubawo ilizwi alinakusilela kwaye limele kukubonakalaliswa kwaye limelwe kukuzaliseka emikhulu kunale uyakuyenza hayi ukuyiphindaphinda kodwa ukuthetha phandle kwindalo qaphela elizwini ngoku xa wathembisayo siyiphi apho sikhoyo ngoko ingaba siphila kweyiphi imini yeyiphi iyure kubonakaliswa kwelizwi likathixo njengokuba kunjalo kuzo zonke iyure ninawo umyalezo kwiizigaba ezixhenxe zebandla khangela ngokuchanekileyo indlela ngalinye laloo marhamncwa laphumayo namarhamncwa awalandelayo jonga ngokuthe ngqo ukuba ayizange ifike kwisigaba sohlaziyo naso sonke isigaba sexesha kanye ngendlela ebekufanele ukuba yiyo kanye njengoko ilizwi lakutshoyo waye uyabonakala lisawo ngokunjalo umoya oyingcwele namhlanje kanye njengokuba ibhayibhile yathi kuyakuba yiyo sibona isithunzi emazulwini nasemhlabeni nazo zonke izinto namabhunga nezinto zilungiswa kwaye siyabona embindini wayo yonke loo nto ivangeli ezukileyo kaYesu Kristu ithenjiselwe lomhla izibonakalalisa siphila kwixesha elimnandi shalom kuni nina banelizwi ezantsi entliziyweni yenu nanyulwa kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi ukuva ilizwi lalomhla ukuba unalo unyaka ombi kuwe ngaphambili ukuba kunjalo lihlabathi elihle kuwe ngaphambili okanye usuku oluhle unyaka omkhulu ozayo ngoku unyaka omtsha hayi ukutyhila iphepha elitsha abantu abaninzi bazama ukutyhila iphepha elitsha kunyaka omtsha balibuyisele kusuku olulandelayo njengebali elincinci ebendilifunda ngenye intsasa umfazi othile wakhwaza umyeni wakhe owavuka ekuseni waphuma waza wathabatha iphepha lakusasa kwaye wayefunda iphepha lakusasa wathi ingaba kukho into entsha ezindabeni wathi hayi yinto enye kuphela ngabantu abahlukileyo kuphela imalunga nendlela ekuyiyo namhlanje into enye sinombutho omtsha imfundiso enye endala yiphulula nje umntu afumane inqanaba elincinane layo lisiya kule ndlela okanye leya indlela olu lusuku olutsha haleluya lo ngumhla esifanele sivuke kwaye sikhanye ngamandla kaYesu Kristu isithokothoko sihleli phezu komhlaba kufanele ukuba kubekho imini entsha kuthi ewe eneneni eyenza kanye ngendlela ayenza ngayo kodwa tyhila nje elizwini lakhe ubone idinga elithenjisiweyo ngalo mhla kwaye uya kuyazi ukuba uphila ekukhanyeni kwemini okanye hayi ukutshintsha ikhalenda akulitshintshi ixesha itshintsha kuphela ikhalenda ngoku phulaphula ngenyameko yenza njengoko uDavide wenzayo beka ikamva lakho esandleni sakhe njani yintoni endimele ndiyazi ukuba mandithini mzalwana uBranham beka ikamva lakho esandleni sakhe ungakhathaliseki ukuba yintoni na ezayo okanye ehambayo mthembe ulilizwi ngokuyazi wathi uDavide ixesha lakhe lisesandleni sam thembela kuye ngamaxesha onke hlala uthembele kuye wayesazi ukuba ngubani obambe ikamva uDavide wakwazi naso isizathu sokuba abe nokuthetha oku mnye kuphela obambe ikamva uThixo lowo. Ngoko ke yena ubambe ikamva mvumele akubambe konke kulungile. Abanye abantu bathi kodwa mzalwane uBranham ndizamile kwaye ndizamile. Kodwa linda umzuzu umonde sisidima. Umonde sisidima sikamoya oyingcwele. Abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni. Uthi ndingalinda njani ixesha elidana? Hlala nje ulindile. Xa wenze konke onokukwenza, yima ngoku yima. Yabona? Yima nje. Ndiza kuyenza njani? Yima. Wathi inyaniso. Kwaye inyaniso. Wathi kuyakwenzeka. Njani? Andazi. Kodwa izizokwenzeka. Watsho njalo. Wayithembisa. Ukuba wayithembisa, iyakwenzeka. Kuko konke, ayinakonakala. Ngokukhumbula nje, uThixo wathabatha amawaka eminyaka ukuzaliseka isayidinga lakhe lomsindisi ozayo. Kwiminyaka engamawaka amane, uThixo wathabatha ukuzalisekisa eso sithembiso. Kodwa wayesazi ukususela ekuqalekeni, kanye ukuba yayiyakwenzeka nini na, wayesazi. Akukho mntu umbi, uthe nje kuyakwenzeka. Kwaze kwathi, kwakwenzeka. Abantu babe kulahleko olunjalo bade bangazi ukuba baya kuyamkela njani na. Ukuba loo nto inye ayiphindanga kwakhona ihlala isenza ayisoze yasilela macala umabini rhoqo. Wenza ntoni ngale minyaka? Wabonisa imifuziselo yokuza kwakhe. Wayibonisa kuYosefu ukuba ubuya kujonga ubomi bukaYosefu ethiywe ngabazalwane bakhe ithandwa nguyise ngokuba wayengomoya. Kuba wabona imibono. Abanye babo abazange babone imibono. Babe ngosolusapho. Kodwa abazange babone imibono. Batolike amaphupha. Kodwa babe mmonela. Wathengiswa phantse ngamashumi amathathu esiliveri. Waphuma emadini apho wayemelwe kukubulawa khona. Wahlala ngasekunene kukaFaro. Kwaye xana waphuma etroneni icilongo lakhala. Ngoba idolo uYosefu uyeza kanye ngqo into eyenziwa nguYesu ehleli ngasekunene kukaThixo. Kwaye xa eshiya itrone amaxilongo ayakukhala kwaye lonke idolo liyakugoba kwaye livume kuYesu Kristu unyana kaThixo ngokuchanekileyo. Wayibonisa kwimifuziselo kaDavide xa wayephezulu kwiukumkani owaliweyo ejonge iYerusalem elila kufuthi kangakanani ndinibuthela njengesikhukukazi sibuthela amantshontsho aso. Kodwa beningayi kuvuma. Ukuhla kuso sonke isigaba sexesha wayibonakalisa ngemifuziselo esazi ukuba ngenye imini umfuziselo wokugqibela uya kuzalisekiswa kwaye imbonakaliso epheleleyo kaMesiya wakhe othenjisiweyo yayiya kubakho. Kwaye lakufika idinga elipheleleyo nangona wayifuzisela umhla nomhla unyaka nonyaka wayifuzisela kwaye okufika kwinene abazange bayikholele. Wenze kwaloo nto inye wayifuzisela wayibonisa kwizigaba zebandla nayo yonke into ukuya kwiyure esiphila kuyo. Kwaye abantu basebomnyameni obukhulu kubonakala ngathi abanakuqonda oko nje into ebuhlungu. Akukho ngaphezu kokubona umfana olapha phandle omhle umkhulu umfo omile kakuhle eneenwele zakhe oko akwenze kusongeke njengokuba besenza abafazi enxibe uhlobo oluthile lwebhulukhwe nejezi enkulu ende ejingayo enxibe izihlangu ezimfusa. Ubudoda obethu into embi kangakanani na ukuyibiza indoda? Enjani yona into ukubizwa indoda? Injalo lonto. Bona umfazi othile ofanele ukuba ethambile kwaye ethandeka ephuma enxibe ibhulukhwe yamadoda umdiza emlonyeni wakhe neenwele ezinqothuliweyo, enjani yona into ukubizwa umfazi? UYesu wabiza uMaria umfazi, akufanelanga nokuba abize oko ibhinqa nje kaphela kwaye iyure ngokuba ngamanye amaxesha abantu abathi baphange kwaye bacinge ukuba abanyanisekile kodwa isithokothoko sobomnyama sibafake koku. IBhayibhile ithe baya kuba njalo. Funda uIsaya wesithandathu kwaye ufumanise ukuba abafazi babengamelwe ukwenza ngolo hlobo na ngemihla yokugqibela kanye ngokuchanekileyo. Yiloo nto iBhayibhile yathi baya kuba yiyo. Ilizwi likaThixo uYeremiya nabanye abahlukeneyo bathetha ngale yure siphila kuyo ngoku kuba basibonile isiphelo ukususela ekuqalekeni. Ke siyazibona ezi zinto nesithokothoko sobumnyama phezu kwabantu. Ewe, kwathabatha uThixo amawaka iminyaka kosa ebonisa imifuziselo kanye nayo yonke into baza ekugqibeleni abamazi ekufikeni kwakhe nakubeni wayezotywe kuYosefu nakuDavide noEliya nakuba bonke ukuhla apho wayezotywe kunye nabo ukanti asiqondi ukuba kutheni bengazange bayibone kwaye nantsiya yayiphaya kanye esibhalweni ephuma eBethlehem yakwaYuda wayeza kuzalwa sifumanisa loo nto ezibhalweni indlela wayeya kuzalwa ngayo intombi enyulu iya kumitha izale umntwana kwaye bamthiye igama elingu-Emmanuel kwakutheni ukuze bambulale ngokuba yena wazenza uThixo kwayena wayenguThixo ngokuqinisekileyo wayeyivuma loo nto wathi yena uzenza uThixo elingana noThixo esithi ndingunyana kaThixo kuba wayenjalo ibhayibhile ithe makabizwe umcebisi inkosana yoxolo uThixo unamandla ubawo ngunaphakade umangaliso yiloo nto awayeyiyo kwakutheni ukuze bangayiqondi loo nto akumangalisi ukuba wathi nifanele niziphengulwe izibhalo bathi singabafundi bakamoses wathi ukuba beningabafundi bakamoses ningeni ndazi mna moses wabhala ngam kwaye babengayazi kwaye ilica liphezu kwabantu kwakhona xana baya kuya kwimigaqo yabo nezinto ezinjalo endaweni kayesu othandekayo injalo loo nto ezi zinto zinkulu kakhulu zizayo kwaye zibazisa kanye kobungakumbi ubumnyama nobungakumbi ubumnyama kwaye uThixo ivakalisa elizwini lakhe ngemiqondiso nezimanga emazulwini kwaye ebonakalisa exela izinto ezenzeka kanye ngokuchanekileyo kwiyure ukuya kumzuzu into iyakwenzeka kwaye ke baqhubeka behamba kanye ngendlela enye kubonakala ngathi abanakuyinceda abantu abalungileyo ewe mhlekazi benza kwaloo nto inye ngoku njengoko babesenza ngoko sizizidalwa zexesha uThixo zizidalwa zikanaphakade uThixo usisidalwa sikanaphakade akazange aqalise kwaye akanakuphela ngoko kutheni ungazinikeli nje kuye khangela phezulu kwaye ukhanye ngovuyo lokukhanya kwelizwi likaThixo okukhanyayo namhlanje kutheni abantu bengayiboni oko sihlobo mamelani ndingumzalwane wenu ndiyanithanda ingaba bekungayi kuba lula kum ukuba ndinyamezele xana kwaye ndiqhubeke ndithi owu kulungile ndiyakwenzelela lakoku ndiyakwenze andenziwanga kukuphuma kukya hayi mhlekazi xana ililizwi lilizwi thixo makasincede siyimele loo nto inyani ewe mhlekazi ndekuya kuba kuhle ngokuqinisekileyo ubuya kufumana ukumbambazelwa okuninzi emhlambi kodwa intoni endi yakuyenza ndimi apho ngaloo mini xana loo minwe ingamathambo ikhomba ebusweni bam ithi ubusazi ngcono kodwa wasilela ukusixelela hayi ndiyakuba njengopawulos andikuphephanga ukunazisa lonke icebo likaThixo akukho gazi lamntu liphezu kwam yeke iye apho inokuba ikhona yinyaniso leyo uThixo uyayazi kwaye uyayixhasa aze athi inyaniso phendukela entwenini kumzalwana uBranham ubuya kuba sisidenge ukwenza into enjalo phendukela kuKristu kwaye yena ulilizwi phendukela kuKristu mka kwimigaqo buyela ngaphakathi andikhathali ungaqala imigaqo yakho kumakhulu amahlanu eminyaka eyadlulayo ukuba nje oko akuthethi nanto inye kuThixo abo basadusi nabafarasi baqala kudala ngaphambi kokuba nenze kwaye bagwetyiwe owu uzama ukubeka ubungqina bakho bomoya oyingcwele phezu kwezenzo ezahlukeneyo ndiyakholwa kwimbonakalo yomoya oyingcwele wenza ntoni ipentekoste ithi ukuthetha ngelwimi bubungqina bokuqala bomoya oyingcwele ndiyibone amagqwirha nabathakathi bethetha ngelwimi ndibabonile bethetha ngelwimi besela igazi kukhakhayi lomntu kwaye baprofete kwaye bakhanyele ukuba kukho into enjengothixo ndikhe ndaya kwiinkampu zamagqwirha apho babeka ipensile etafileni kwaye bayenze ixhumaxhume kwaye ibhale ngeelwimi ezingaziwayo kwaye iitolike injalo loo nto loo nto ayinanto kanti ndiyakholelwa ukuba uThixo uthetha ngeelwimi ezingaziwayo ngabantu bakhe kodwa ubeka uxinzelelo olukhulu kuloo nto kutheni kufuneka kubekho itoliki kutheni le nto kufuneka ibe ngumyalezo oya ebandleni emva koko ninabantu ningabanye nithi iziqhamo zomoya engcwele indlela esazi ngayo uthando uvuyo leyo indlela esifumene ngayo ubungqina yiyo ngoko inzululwazi yobukristwini ibethile nonke bakwenza oko ngaphezu kwenu nonke mapentekoste mawisile namabhaptizi nidibene khangela ukwenzekayo makhe ndinibonise iziqhamo zomoya kwaye ndibone ukuba ndingaphinda niyele ukuya kwakhona masithathe uyesu uthixo andixolele ngala mazwi ndiza kuwathetha ndiza kumjikela umzuzu nje ukunibonisa thabatha eli bhunga lamadoda lilapha kunye neli bhunga lamadoda apha ngale njikalanga ndiza kuthi bahlekazi kukho umfosi emtsha apha ogama linguyesu wasenazarete sanokwananto yakwenza naye waye ngubani wokuqala isifundisa ntoni ibhayibhile yethu uT uThixo oluthando. Ubani owayengowokuqala ukuba nawe ekuzalweni kwakho? Owakho nobubele umpristi omdala, injalo lona. Ubani oza kuwe xa ubuswele, ungena mali, kwaye wakuboleka imali? Owakho nobubele umpristi omdala. Ngokuchanekileyo, ubani owabeka isandla sakhe egxalabeni lakho nakwigxalaba likamama xana wawumalunga nokwahlukana, kwaye wanithandazela ukubuyela kwakhona kuThixo? Owakho nobubele umpristi omdala. Ubani na wathabatha icala nawe xana wena nommelwane wakho benixabana wanibuyisela ndawonye kubudlelane? Owakho nobubele umpristi omdala, injalo loo nto. Ngubani lowo ngamazwi okugqibela yakuthethwa kuwe ngaloo mini phaya? Ngubani bakuyeke ukuba ulale phaya kwaye ubole? Kodwa owakho nobubele umpristi omdala uyeza akusikelele kwaye athumele ilizwi likaThixo kunye nawe. Owakho onobubele umpristi omdala. Kuthiwani ngalo mfo ubizwa ngokuba nguYesu waseNazarete? Ngoko yabona sesiphi isikolo waphuma kuso? Owakho onobubele umpristi omdala kwafuneka enze idini bonke ubomi bakhe. Utatomkhulu wakhe wayengumpristi, uyise kayise 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 kayisemkhulu wayengumbingeleli. Ubeka ixesha lakhe lonke embuthweni, uqeqeshelwe ilizwi, uyayazi into ayithethayo. Ngoko sithetha ngeziqhamo zomoya, ububele, uthando, uvuyo, uxolo, ukuqonda, ukuzeka kade umsindo, umonde. Uyabona isiqhamo somoya. Uthini ngalo Yesu? Uvela phi yena? Asinalizwi lokuba wakhe waphuma nakwesiphi na isikolo. Konke akwenzayo kukuzama ukukrazula izikolo esizakhileyo. Akukho siqhamo sininzi somoya apho, akunjalo? Wenza ntoni phezulu phaya apho abo barhwebi bahluphekayo phantsi ezantsi oonoosomashishini abamelwe kukuba benje njalo? Bona bafuye izigusha ke babeka uthango oluncinane phaya ukuze indoda ibe nokuzisa igusha. Loo somashishini ulihlwempu ufuna ukunikela ngemvu kuba yimfuno kaThixo. Uthengisa igusha athengisele ngayo usomashishini ukuze abe nokunikela ngenxa yomphefumlo wakhe. Wenze ntoni lo Yesu waseNazaret? Wakhaba ezitafileni zakhe, wathabatha isikhumba wasiphotha, wababetha abo babingeleli apho, kwaye wababiza owakho nobubele umbingeleli omdala inyoka engceni umhananisi. Ngoku sibiza eso isiqhamo somoya? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Ngoko kuphi apho isiqhamo sakho somoya siwela khona? Akukho ngaphezu kokuba ucinga ngemfesane, kwaye yena ehamba kwisihlwele sabantu apho zihlwele zilele imfama, abakhubazekileyo, abaxhwalekileyo, abashwabeneyo, izilima, izikhwala, kwaye akazange aphilise namnye kubo ezele luvelwano. Abantu abanengqondo yenyama abanakuze bayazi. Izikolo zakwalizwi aziyifundisi, zityhilele ngokuqinisekileyo. Isiqhamo somoya siwela ecaleni apho, akunjalo? Abo babingeleli babe neziqhamo zomoya ngokuphindwe kalishumi. Ubungayazi njani into elungileyo? Isibonakaliso selizwe elithethweyo likaThixo libonakalaliswa ukukhanya kweyuri. Ngokuqinisekileyo, nantso into obuyiyo ubungqina bomoya oyingcwele, ukukholwa kwilizwi likaThixo xa libonakalisiwe. Wayelilizwi libonakalisiwe kwaye abanye babo balikhanyela, balihleka, bahlekisa ngaye, bambiza ngokuba ngumvumisi. Umoya othile ongcolileyo. Kukho ubungqina ukuthetha ngelwimi, kukho ubungqina bezikhabo. Obubona ubungqina bukhoyo kuxa umntu ekholelwa ilizwi elibhaliweyo xa lingqinelwe ehamba ekukhanyeni kwalo. UYesu wayekukukhanya kweyure ngokuba wayelilizwi ledinga leyure, kwaye wazama ukubaxelela njalo, kodwa nabo babesebumnyameni kakhulu, kakhulu kuyiqonda. Kunjalo namhlanje. Ngoku izidalwa zexesha sizizo. Nikela kuye iindlela zakho kwaye yena uya kulikhupha ikamva lilunge, ngokuba simbona nje njengokuba enjalo elizwini. Umbonile ngqinela ilizwi elithenjisiweyo lanamhlanje. Uyayibona kwimiqondiso enyangeni, uyayibona emabandleni. Kumbula wathi ebandleni oko kunakwenza nantoni necawa? Umzuzu nje inyanga imele ibandla. IYerusalem sesona sixeko secawa sidala saziwayo ehlabathini. Umeliki Tzedeki uvela kweza sixeko, ukumkani weSalem, ukumkani weXolo, kumkani waseYerusalem. Kunjalo esona sixeko sidala ehlabathini, kwaye leyo yayiyinyanga njengalapho wawumiselwe khona umthetho, kwaye naku kusiza eli liza lobumnyama beentlanga lisiza phezu kwayo. Wathi ibandla liyakunyathela phantsi iindonga zeYerusalem side isigaba sentlanga siphele, kwaye nali siphila kanye kulo libuyela emva kanye njengokuba igama lam lingu William Branham. Ewe mhlekazi, siyayibona lizekelisiwe lazekeliswa kwangaphambili laxelwa kwangaphambili libiza abanyulwa baphume baphuthaphutha kanye ebumnyameni bonke abanye njengoko behamba-hamba konke kulungile ngoku siyalibona ilizwi lakhe lingqinelwe siyakholwa ke ukuba walingqinela ilizwi lanamhlanje into eliyiyo yintoni endiyihoyileyo malunga nokuba yintoni unyaka oyizisayo yintoni endiyikhathaleleyo ngonyaka ozayo yintoni endiyikhathaleleyo ukuba ndiyaphila okanye ndiyafa namhlanje lonke ilizwi awalithembisayo liya kungqinelwa ngalinye ukuba uyakwazi ukuyenza namhlanje emva kokuyithembisa kumawaka amabini eminyaka eyadlulayo ukuba iminyaka elikhulu lamawaka namhlanje uYesu uya kubuyela emhlabeni enomzimba obonakalayo ngenxa yebandla ohlangulweyo umtshakazi kwaye amthabathe amkhuphe apha nokuba yeyiphi na into ezayo ihamba ifashoni ithi qhubeleka kwaye abantu banokuhamba ebumnyameni obupheleleyo kwaye bakholwe nayiphi na into abafuna ukuyikholelwa kodwa uYesu Kristu uya kubuya kwakhona ndithembele kuye ngekamva ngoko Nkosi Thixo ndazi ukuba ingomso liphethe ntoni kodwa ndiyazi ukuba uphethe ingomso ilizwi lakhe lifana nje nesimfoni enkulu bangaphi kuni abakhe bayiva isimfoni ewe wonke umntu wakha wayiva ngokukhumbula isimfoni kuxa umculo udlalwa kumdlalo weqonga ndicinga ukuba ndinako oku ngokulungileyo isimfoni upetrose kunye nengcuka niyayikhumbula loo nto ibali lakudala indlela ababeqhele ukwenza ngayo ndikuvile oko indlela abawathabatha ngayo amagubu bawenze isinqola mthi sinqola waye bephuma upetrose kunye nokugrhagrama kwengcuka nokukhala kwamaxilongo isimfoni ngoku ukuba awuyiqondi isimfoni liqela elikhulu lengxokozelo kuwe ukuba awuyiqondi kuya kufuneka uqonde ukuba yintoni na konke kwenziwa ngamaphawu kunye neentshukumo kodwa idlala idrama kule simfoni ngoku siyaqaphela ekuphela kwakhe oyiqondayo isimfoni ngumqambi kwaye abo banomdla ekuyazini bayazazi iinguqu zayo bayayazi into eyenzekayo umqambi wazi zonke iintshukumo ukusuka ekupheleni ukuya ekuqaleni ukusuka ekuqaleni ukuya epheleni ingaba bukwazi oko lowo wayibhalayo nguye oqamba oku wazi zonke iziphambuka ezincinci ukuba uyazazi zonke iziphambuka ngokunjalo umalathisi kufuneka enjenjalo ukuze alathise ngoku uza kuyijija njani imvumo nkolo yakho kuloo nto enye impazamo encinci ngaloo ntonga olo phawu olunye uphawu olungelulo oluncinane kwisiphambuka lungayiphosa yonke iorchestra ecaleni iphose ngaphandle yonke isimfoni ngoku uyazi ukuba yinyani leyo umqambi kunye nomalathisi kufuneka babe kumoyamnye yiloo nto umlungiseleli kunye nelizwi likathixo isimfoni enkulu kathixo ebesoloko idlala ukususela ekuqalekeni kwexesha umlungiseleli elizwini akufuneki ajonge ngapha athi ndiyakholwa ukuba oku kufanele ukuba kube njalo umelwe kukuba ulenze ngolu hlobo kufuneka ahambe ngendlela iphepha lomculo elithi yithathe leyo indlela ivangeli emelwe kukushunyelwa ngayo ngendlela ilizwi elithi mayithathwe ngayo uyazi ukuba ubunokuphosa imvumo nkolo phaya uyonakalisa yonke loo nto imelwe kukuhamba yenza idrama ilunge kanye umalathisi kufuneka ahambe oko wakuthethileyo umqambi awubethe kanye ngokuchanekileyo umculo ngokukhangela konke kwenziwa ngeempawu kwaye kufanele ukuba ibe luhlobo lululo lophawu ukunika uhlobo oluchanekileyo lwesandi upawulos wathi ukuba ixilongo lithe lalila ngezwi elingaqondakaliyo ubani na oweyixhobela imfazwe ngoku yambona umqambi uthixo owabhala ibhayibhile isisityhilelo sikayesu kristu ngokupheleleyo wayezazi iinguqu zexesha kwaye indoda umalathisi obalathisayo umqondiso wesigaba umelwe kukuba uhambe ngokuchanekileyo kanye nemiqondiso yebhayibhile Haleluya. Bethu. Oh mzalwane dade, yintoni ingxaki ngehlabathi? Kutheni ngaba ndiphambene? Kukho into engalunganga ndaweni ithile. Isimfoni eyambelani nephepha lomculo. Benza umgaqo wecawe ngayo yonke enye into. Xa ilizwi elimelwe kukushunyayela, libonakala lisiwe. Kukho into engalunganga kubalathisi. Eyiqela lonke labadlali likhicene. Kwaye abazi ukuba benze ntoni. Bonke abaqhelekanga. Kwenzeke ntoni. Yintoni eyenze oku. Yintoni oku kwenzeka. Oku kwenzeka njani oko. Abazi ukuba mabenze ntoni ngoku. Ukuchitha-chitha. Ngokuba kuzange kuhambelane nelizwi. Nantso into ingxaki neyethu, into esiyibizayo imvuselelo imihla yokugqibela. Nantso into ingxaki ngomyalezo wethu wePentecost. Siye saphuma kwisingqi seBhayibhile, sahamba saze senza umbutho njengoko benzayo phaya emva. Laphuma esingqini, Thixo iba nenceba. Ndinqwenela ukuba bendinamazwi endinokuthi ndiyenze ingene ngaphakathi, njengoko yayinjalo, ukuze ndikwazi ukuyisasaza ndive. Bule kwaye igalele phakathi. Awuboni mzalwane wam dade imelwe kukuhambelana. Umalathisi umelwe kukuba kunye nelizwi. Xa nalithetha into enye, ungathethi enye into. Liya kunika uphawu olungalunganga. Emva koko yonke into iphume kwisingqisho. Injalo loo nto. Ilizwi likaThixo liluvelwano olukhulu. Isimfoni, Gcebe, ndixoleleni. Kufuneka uqale njengokuba wenzayo kumculo. Kufuneka uqale ngaye. Qaphela, ngena kwisingqi sawo. Yithi, ke ndajoyina icawe, ayisosingqisho eso. De nje njalo, ayisosingqisho eso. De nyuka ndaya esiguqweni kwaye ndathi ndiyakholelwa ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo. USathana wenza kwaloo nto. Ayisosingqisho eso. Yabona, uphuma kwisingqisho. Kwenzeke ntoni? Mhlawumbi omnye umalathisi ukuxelele. Qhawula izandla kwaye ubeke igama lakho kwincwadi. Joyina iklabhu yethu, umbutho wethu. Nonke niphumile kwisingqisho. Ke xa into yokwenyani iqala ukwenzeka apha phakathi kweqela elincinane uyakuthi, ke kuthe kani malunga nokuya asihambelani, buyela emva elizwini ubone ukuba ngubani na ongahambelaniyo. Bona oko uThixo akuthembisileyo. Bona ukuba wathini na umqambi ngayo. Yabona, unaye wonke umntu kubaphulaphuli bakho. Yiloo nto ihlabathi likhangela ngapha nangapha. Xa ibandla lifanele lijonge njengenkwenkwezi eqaqambileyo ikhanyayo, ukukhanya okuhleli phezu kwenduli ekungekho mntu unokugogqitha, kungabikho mntu kugxekayo. Kwaye namhlanje intlekisa yehlabathi kuba abolathisi balibeke ngaphandle kwemvisiswano nomqambi. Yabona ukuba ndithetha ukuthini. Babetha izinto ezingekho phaya. Abadlali mculo abazi nokuba mabenze ntoni nangoku ibandla. Bonke bakwisiphithiphithi besithetha ngayo yonke le nto, yonke iminyaka. Kwaye sigxeka, kwaye ngoku sijoyina kanye kuyo. Owu, kukho into engalunganga ndaweni ithile. Qaphela, kufuneka uqalise kumculo njengokuba wenzayo. Ungene kwisingqisho sawo, ungene kwilizwi elithenjisiweyo. Yabona indlela awayenza ngayo ekuqalekeni. Bona indlela awayenza ngayo kwisigaba esiphakathi. Bona indlela ayenza ngayo ngoku ihlala iyinto enye. Jonga umalathisi indlela ayenza ngayo ukuba akayenzi. Ukuba ukukhomba kumbutho othile akuzange kubekho umalathisi wenza loo nto. Umalathisi wayesoloko ekwalathisa elizwini. Abaprofeti bakudala balatha elizwini. Abelilizwi baliphila ilizwi. Kwaye lenza ntoni? Labonakalisa uThixo. Oko kwazisa ilizwi elibhaliweyo lalo mhla ebomini ngokuba lafika kubo. Kwatshilwa kubo. Yayililiwa labo elo. Haleluya. UYesu Kristu, ilizwi likaThixo, uliliwa lethu. Phezu kolulwalwa ndiyakulakha ibandla lam. Ilizwi likaThixo elityhilweyo. Shalom kwikholwa lenene. Uxolo, sikwixesha lesiphelo. Kweli liwa ndiyakulakha ibandla lam, isityhilelo selizwi. Omnye wathi, ke uyindoda enkulu, ufana noMoses, uyindoda enkulu, unje, akunjalo. Kodwa isityhilelo sathi, wena ungunyana kaThixo. Wathi, inyama negazi azizange zikutyhile kuwe, koko ngubawo wam osezulwini. Phezu kwale nyaniso ityhiliweyo, ndiyakulakha ibandla lam. Ingaba yintoni? Ulilizwi. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi. Waye ulizwi ekuye uThixo. Waye ulizwi enguThixo. Kwaye ulizwi usenguThixo. Nje yena okwanguye namhlanje ezibonakalisa njengokuba wayenjalo uMoses noElia ukwehla noYesu kwanalo uThixo omnye namhlanje. Imenza yena uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. ebere ishumi linesithathu umqolo wesibhozo yabona abazange bakukhombe kwiqela bakwalathisa emntwini bakwalathisa kwelizwi uThixo ingaqala ngapi imzalwana uBranham emnqamlezweni qala emnqamlezweni kunye naye uquka kholelwa ilizwi yiloo nto eyathethwa iBhayibhile emva koko landela isingqisho salo lonke ilizwi uthi kulungile ndenze ntoni qhubeka nje ulandela isingqisho selizwi ukuba ukuguquka into yokuqala ekuqondeni yenza oko linyathelo lakho lokuqala elo yeka inyathelo lakho elilandelayo apho ilizwi lithetha khona ukuqhubeka ukuqhubeka nokuqhubeka kwaye umatshela phambili kunye naye ungasophuli isingqisho ukuba uyinxalenye yesifoni kaThixo musa ukuophula isingqisho selizwi musa ukubuza ke kutheni kwakutheni ukuze kwenzeke oku ndiyizamile mzalwana uBranham kwaye xa nabandikhuphela ngaphandle uyayazi into endayenzayo ndaba ngathi nje ndiyafa indlala musa ukubuza ukuba kutheni uyasazi isingqisho ukuba kufuneka siguquke njani na kwaye zeziphi iziphambuka emmelwe kukuzenza ewe mhlekazi ukuba kubhaliwe wazi wonke ngayo uyasazi isingqisho musa ukubuza ukuba kutheni ikholelo uThixo wehla ukutyhubela ixesha lembali nelizwi lakhe ledini kwisigaba ngasinye kwaye akazange asilele ukwaphula isingqisho ngamandla kaThixo akufika kwabanyuliweyo nabangqinelweyo abantu isingqisho selizwi ngemihla kaNoa isingqisho selizwi ngemihla kaNoa ngemihla kaMoses ngemihla kaEliya ngemihla kaYohane ngemihla kaDavide ngemihla kaYesu ukwehla ukugcina isingqisho selizwi ukwehla akazange asophula wehla kanye ukutyhubela kwimbali kwaye imbewu enyuliweyo eyalibonayo yalikholwa yawela kanye kweso singqisho nalo abanye bathi ewe kodwa ibandla lithi loo nto ayinanto kwenza nayo awuzalelwanga kuloo nto uzalelwe elizwini kuba uzalelwe kuKristu uKristu lilizwi ewe mhlekazi ngamnye kwesigaba sakhe uthi ke ndiyakuxelela nje mzalwana uBranham andinako ukukhangela phambili emva koko jonga phezulu uThixo wathembisa ukuba uya kukhangela phezulu umbone shalom uxolo uxolo lukaThixo maluphumle kuni uthi ngoko kutheni abanye behlekisa ngam mzalwana uBranham uyazi abanye bahlekisa ngam kwaye besithi ndineenwele ezinde ndingowodidi lwakudala kubafazi indoda kuba ndikholelwa eBhayibhileni awusenabudlelwane nathi kwakhona asikwazi ukukwamkela ngenxa yokuba ukholelwa oku noku kwaye uyazi ukuba yiloo ndlela kanye elibhalwe ngayo elizwi uThixo ubophelelekile kuwe ukuba axhase oko ngoko ngokuqinisekileyo unjalo akukhathaliseki ngaloo nto utheni besithi bahlekisa ngayo uThixo unguThixo onekhwele khumbula ukubandezeleka ngenxa yelizwi lakhe ziintlungu zokukhula zobabalo lwakhe xa ubandezeleka ngenxa yelizwi lakhe ziintlungu nje zokukhula uyazi ukuba umntwana omncinane oneminyaka elishumi ishumi elinesibini ubudala ufumana iintlungu ngena athi mama iingalo zam zibuhlungu kwaye imilenze yam ibuhlungu njalo njalo ziintlungu zokukhula ibonisa ukuba uneevithamini ezilungileyo uyakhula kwaye xa umntu eqala ukuhlekisa ngawe athi uyifashoni yakudala mjonge nguye oh ndiyakuxelela wayekade eyiyo ulungile khumbula nje ziintlungu zokukhula yiloo nto ukuba intshutshiso ilungile kuwe ziintlungu zokukhula oh ewe uvumela iminqamlezo neendlela eziphambanayo neziphambuka uhlala ekwenza oko ukuze asigqibelelisele inkonzo yakhe uyazivumela ezo zinto ukuba zenzeke ingaba awuyiqondi loo nto uyakwenza oko ukuze akugqibelelisele ubizo akubizele lona ezo ziintlungu zakho zokukhula wenza kuDaniyeli ngaloo ndlela uyazi wenza kubantwana bamahebhere kwiziko lomlilo lenza ntoni eli ziko lomlilo iziko lomlilo laqhawula kuphela amakhamandela awayebabophile koko konke iziko elakwenzayo latshisa nje lakhulula amakhamandela ngamanye amaxesha kuthabatha izilingo ukuqhawula amakhamandela ehlabathi kuthi zikukhuphe ehlabathini usenokuba Kufuneka kukhuphe kwimvumo nkolo yakho kuqala. Njengomuntu otshona emlanjeni, kufuneka umkhuphe emlanjeni phambi kokuba ukhuphe umlambo emntwini. Leyo indlela uThixo afanele enze ngayo ngelinye ixesha. Maze kukhuphele ngaphandle ngaxeshanye ze zilikhuphe kuwe ihlabathi. Kufuneka zikukhuphe ehlabathini kuqala. Ngamanye amaxesha ezintlungu zokukhula yinto eyenza oko. Oh, ewe, uThixo umi phezu kwelizwi ledinga lonyaka omtsha ngamnye, umi kulo, kulo nyaka, ukuzalisekisa oko akuthembisileyo kulo nyaka, nokuba yintoni na, ifuna ukuba semphindini wentando yakhe kwixesha elizayo, njengoko benzayo. Njengo Abraham, xa wadibana neendlela zakhe eziphambeneyo, wayengazi ukuba uya kuyenza njani, wathi uThixo kuye, ndiza kukunika unyana, iminyaka engamashumi amabini anesihlanu wayilinda, ekugqibeleni. Wafika unyana, waza uThixo wathi, ngoku, ngalo nyana, ndiya kukwenza uyise wezizwe ezininzi. Mthabathe, umnyusele phaya uze umbulale. Mthabathe, umnyuse uze umbulale. Itshabalalise kanye loo nto wayilindayo iminyaka engamashumi amabini anesihlanu. Mthabathe, umnyuse uze umbulale. UAbraham akazange akhathazeke, ayizange imkhathaze. Wazichola inkuni, waza wazibeka phezu kwe-esile elincinane. Waza wathabatha unyana wakhe, wamthabathela encotsheni yenduli. Ukuya kumnikela, ngokuba ubesazi uAbraham ukuba umamkele njengovela kwabafileyo. Isibeleko sika Sarah sasifile, yena wayengazali, ngoko kwakungekho ndlela. Kwaye inkwenkwe wayenekhulu leminyaka ubudala, kwaye yena wayeneminyaka engamashumi alithoba, ngoko weza ngelizwi ledinga. Kwaloo Thixo omnye wenza idinga, wathi, ndiya kukwenza uyise wezizwe. Emva kweminyaka emashumi mabini anamihlanu, eminyaka elikhulu ubudala, yena nomkakhe bamfumana umntwana. Ukuba uThixo wamcelela ukuba amnikele, uThixo wayenako ukumvusa. Amen. Makabongwe uThixo, bazalwane. Ndiziva kamnandi. Ndiziva ndingonenkolo. Ngendlela endiziva ndimnandi. Ndazi le nto inye. Unako ukumvusa kwakhona. Siyakuma kwela lizwi lingaqeqezwanga lokukhanya lale yure. UThixo uya kusiphakamisa xa esi sizukulwana sivela njengezikhanyiso ezikhanyayo ngokuchasene nesizukulwana. Amen. Akumangalisi ukuba wathi, ukumkanikazi wasezantsi uya kusuka eme ngomgwebo nesizukulwana sakhe aze agwebe esi ngokuba wavela eziphelweni zehlabathi ukuba eve ubulumko bukaSolomoni. Kwaye khangela, omkhulu kunoSolomoni ulapha. Indlela la kumkanikazi mncinane ezantsi phaya umyedeni wakubonayo oko kukhanya, waza weza kangangeemayile enqumla intlango iinyanga ezintathu ekhwele enkameleni ukuze eve ubulumko bukaSolomoni. Nabo bemi kanye apho uSolomoni engumfuziselo, intsobi yakhe. Kwaye ngoko uze kwaye ubone uWesley uludla bonke abanye amahlelo emva phaya angumfanekiso nomfuziselo wento eyenzekayo ngoku, kwaye bahamba kanye kuyo. Oh, konke kulungile kuba ngoko unyaka omtsha umiselwe nguThixo, umiselwe nje ukuhlala elizwini lakhe. Hambani apho ilizwi lithi hambani khona, njengokuba sifika ngoku esiphelweni. Njengabanye, imbewu enyuliweyo yenzayo ngomhla wabo xa babona ilizwi, bayenze ntoni loo nto? Bahamba kulo ukuba babe yimbewu enyuliweyo kwezinye izigaba, kuba yena ulilizwi elingasileliyo. Bangaphi abakholelwayo ukuba uYesu Kristu ulilizwi? Oh, bethu. Ndeva inkqubo ngenye imini yehlelo elithile labantu, umnu HMS Richards wathi waye wabhala incwadi yonyaka. Andifuni kungavumelani nendoda injeya. Nangona ekubeni engum-Seventh Day Adventist, andivumelani nemfundisi yama-Seventh Day Adventist. Kodwa ngokuqinisekileyo ndiyayithanda indoda. Kodwa ndiya kungavumelani nayo. Leyo isenokuba incwadi ka-HMS Richards yonyaka omtsha. Kodwa incwadi yam nencwadi yakho yonyaka omtsha yincwadi yonyaka omdala. IBhayibhile lilizwi likaThixo. Lenze nje liphile koko lithenjiswe ukukuphilela, ewe mhlekazi. Kwaye wonke unyaka ozayo oya kuza, kwaye unyaka wonke oye wadlula, unguThixo ongunaphakade ophila ngelizwi elingunaphakade awalithethayo. Xana yonke inyaniso yeBhayibhile naso sonke isithembiso esikuyo singqinelwe. Njengokuba ibinjalo ukwehla ukutyhubela iminyaka, indlela uThixo awathembisa ngayo ukuba uya kutshabalalisa ihlabathi ngamanzi, kwaye wayinqinela ngoMoses okanye ngoNoah. Wathembisa ukuba uya kuthumela umhlanguli aze amnyuse uIsrayeli amkhuphe eYiputa. Babe ngabaphambukeli iminyaka engamakhulu amane. Wenza kanye loo nto. Kwaye wafunga ukuba uya kumvusa uDavide. Nendlela uDavide wayeya kuba ngunyana. UKristu wayeya kuba ngunyana wakhe. NgoDavide wayeya kuza uKristu. Indlela wafunga ngayo ukuba uya kuyenza loo nto. Wenza kanye loo nto. Athembisa ukuba wayeya kuthumela uYohane uMbhaptizi phambi kokuza kukaKristu. Wenza kanye loo nto. Wathembisa ukuba uya kuthumela uMesiya. Wenza kanye loo nto. Wathembisa ukuba ihlabathi liya kungena kwiqela elikhulu lemibutho kwaye lenze inkqubo, igunya, elaziwa njengerhamncwa. Kwaye liya kuba phaya phezulu, lihleli phezu kweenduli ezisixhenxe. Lenze kanye loo nto. Indlela ibandla elaliya kubatshutshisa ngayo, de bafe. Benza kanye loo nto. Indlela abaya kuphuma ngayo kuhlaziyo, benza kanye loo nto kanye. Indlela awathembisa ngayo kwisigaba ngasinye, kuya kuba njalo. Kwaye wathembisa ukwenzela esi sigaba, kwaye nguye lo namhlanje, elenza elo lizwi liphile, kanye ngqo njengokuba wenzayo ekuqalekeni. Ngokuqinisekileyo. Kwaye xa sonke isithembiso sizalisekile, ukufa kuginywe elulisweni, uYesu uyakuza, aze owokugqibela angqinelwe, ngoko kuyakuza uxolo lwanaphakade phezu komhlaba, noshalom wanaphakade, ushalom wanaphakade, uxolo, luyakuhlala phezu komhlaba. Xa uYesu weza, umthetheli woxolo, kwakutheni ukuze lungabikho uxolo. Ngokuba nonke ilizwi yalizange lizaliseke ngomhla wakhe, uyalizalisekisa namhlanje. Kodwa xa lonke ilizwi lakhe ledinga, elaliyingcinga kaThixo, ilizwi yingcinga ivakalisiwe, uThixo ekucingeni kwakhe wayicinga, wayivakalisa ngabaprofeti bakhe, kwaye ngoku imelwe kukuzaliseka. Kwaye xa wasixelela kwangaphambili ngezi zinto ukuze singenzi impazamo nokuphazama ebumnyameni ngoko, xa siyibona izalisekiswa. Ngoku wathembisa ukuthumela uKristu okwesibini, kwaye nanini na ekwenza xa uKristu esiza okwesibini, kuya kubakho ushalom wanaphakade. Phulaphulani zihlobo, njengoko sivala, khumbula ukuba iBhayibhile ingumthombo wabo bonke ubulumko. Abuphumi kugqirha, PhD, LLD, buphuma kwilizwi likaThixo. Kwakukho oogqirha bobungcwele behleli apho ngamakhulu, kwaye inkwenkwana encinane eneminyaka elishumi elinesibini ubudala yababizela ezantsi ngokuba yayililizwi. Le nkwenkwana yayingenamfundo konke konke, noko yayililizwi. Ngokuba yayikukukhanya okwathethwayo ngalo mhla, yayibonakalalisa elo lizwi, ilizwi lalikuyo. Kwakufuneka kube njalo. Ayimangalisi into eyayithethayo yenzeka, ngokuba yayililizwi. Uyaqonda? Bonke abaqondayo yitheni amen, yayililizwi. Khumbula iBhayibhile, hayi incwadi yonyaka ebhalwe ngumntu. Malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, kodwa elam libe yinyaniso. Kunye nonqulo lomntu neenkolo, kwaye na njalo njalo, bonke bavele bayidibanise kakhulu xa ufumana iqela lamadoda kuyo. UThixo akazange asebenze kwiqela elinjalo. Ukuba uYesu ebengeza namhlanje, ebeya kuthabatha icala namawisile, namabhaptizi, nama-adventist, namangqina kaYehova, inzulu olwazi yobuKristu, amapentekoste, amarhabe, hayi mhlekazi, ngokuqinisekileyo ibengayi. Ngumcimbi womntu ngamnye, wena noThixo. Akukho bantu babini ababona ngasolinye ngokufanayo ngokuhlangeneyo. Akukho bhontsi babini bafanayo. UThixo usebenza ngomntu ngamnye. Kwaye wazinjani ukuba unyanisile okanye akunjalo? Ngoko khangela emva ubone ukuba ukunye na nelizwi. Ukuba ukunye nelizwi, ngoko uThixo usebenzisana naye. Ukuba akanjalo, into engenye isebenzisa naye. Yabona? Injalo loo nto. Kumbula, iBhayibhile ngumthombo wabo bonke ubulumko, kwaye ibambe onke amathemba ekamva kuyo. Shalom, uxolo lukaThixo. Njengebali elathethwayo ngaxesha lithile, malunga nenkwenkwana iyaphulukana noyise ngaphambi kokuba ibe ndala ngokwaneleyo ukuba impone uyise. Nje imveku yosana xa uyise wafayo, ngenye imini yafumana malunga neshumi, ishumi elinesibini leminyaka ubudala. Yayinomnye umntakwayo ogama linguJohn. Yaya kumntakwayo yathi, John, owaye neminyaka emininzi ubudala. Yathi, uyamkhumbula utata? Wathi, ewe. Wathi, waye njani? Wathi, ke wayeyindoda ende kwaye eyindoda elunge kakhulu. wayesoloko elungile kumama kwaye wayenobubele kwaye wayenobubele kumntu wonke. Yathi, "Kulungile, yiloo nto kuphela uyaziyo ngaye, John." Wathi, "Ke, ndiyakukuxelela." Wathi, "Henry," wathi, "wonke umntu uthi ndifana naye." Waze wathi, "Wonke umntu uthi ndinendalo efana naye." Yathi, "Oh, ilungile loo nto, yiloo nto endifuna ukuyazi." Yathi, "Xa ndibona wena, ndibona utata wam." Nantso ke, "Xana ihlabathi libona uYesu Kristu, iya kuba kuwe. Xana eli lizwi libhaliweyo ngalo namhlanje, umbona phi uYesu kuDavide? Xana ilizwi lenziwa labonakalaliswa ngaye, umbona njani uKristu uThixo ekuEliya? Kulaa nqwelo yokulwa isiya ezulwini, ubona uYesu ekuEliya kuba ilizwi langqinelwa. Ulibona njani kuMoses? UYesu wayekuMoses. IBhayibhile yatsho, yabona, injalo loo nto. Wayelityholo elivuthayo elalinoMoses entlango. Abantu baya kumazi njani uYesu Kristu? Xa bebona yena bembona kuwe, xa bebona uYesu kuwe, kuba wathi, "Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, emikhulu kunale niyakuyenza, ngokuba mna ndisiya kubawo." Ingaba oko kunjalo? Oko yindlela bona ihlabathi elibazi ngayo. Hayi ngenxa yokuba ubunye bePentecoste bukhulu kunobubini bePentecoste, okanye ububini bukhulu kunobuthathu, okanye nantoni na onayo. Hayi ngenxa yokuba uMoyisile mkhulu kunombhaptizi, okanye umbhaptizi wasemazantsi othabatha ibhaso kulo nyaka kubo onke amabandla amabhaptizi, onke amaprotestanti, banamalungu amaninzi kulo nyaka kunawo onke amanye, ndiyaqonda. Ngokubalwa kwawo, oko akubenzi bahluke. UThixo akakwazi ngamanani, abahedini baninzi kunani, nanini na. AmaKatolika nifumene nonke, ubuMuhammad bubafumene bonke, yabo? Waziwa xa uYesu Kristu ephila kuwe ngobomi bakhe, kwaye ilizwi elithenjisiweyo lalo mhla lizibonakalalisa. Yabona, ngoku kwa elo lizwi lalibonakalisiwe kuMoses lalingena kubonakaliswa kuEliya, ngokuba yayingomnye umhla lowo. Kwaloo mntu wayebonakalisiwe kuNowa wayengena kuba kuMoses, kuba yabona, uNowa wakha umkhombe, uMoses wakhokela abantu kanye ngqo. Oko kwakuthenjisiwe. Ukukhanya okufanayo kwakubonakalisiwe komnye, kwakungekho komnye, kodwa omnye waxela ngomnye. Yonke iTestamente entsha ithetha ngale yure. UYesu Kristu uthetha ngale yure. Kubani na ke ngoko? Umntu othile? UYesu Kristu, unyana kaThixo, ebonakalalisa, ebonisa ukukhanya kwilizwi walithembisayo ngalo mhla. Xana umntu wekubona uphila njengaye, xana ibona isimilo sakho nokuziphatha kwakho ngelizwi kanye njengokuba wayenjalo, ilizwi libonakalaliswa, ngoko umntu uya kumbona uYesu Kristu. Akuyi kufuneka bajonge kuyo yonke indawo engenye bathi, "Yintoni le mvumonkolo ifundisayo? Yintoni la mvumonkolo ifundisayo?" Baya kumazi ukuba uyintoni na uThixo xa bekubona. Shalom. Uxolo lukaThixo malube kukukhanya phezu kwenu. Kwaye xa ilizwi likaThixo lingqinelwe kwesi sigaba sexesha ngokupheleleyo, kwaye uyalibona ulikholelwe, shalom kuwe. Jongana nomnyaka omtsha ngale nto, mbeke njengoko watshoyo uDavide, "Ndiyakumbeka phambi kwam ngamaxesha onke, ngokuba ungasekunene kwam andiyi kushukunyiswa." Ukuba udibana nokufa kulo nyaka, kwenza uphi umahluko? UThixo wathembisa ukuba uya kukuvusa. Ukuba ingozi iyakubulala, yenza uphi umahluko? Unobomi obungunaphakade. Ndiyakumvusa ngemihla yokugqibela. Amen. Uthekani ukuba nantoni yenzeka, nokuba yintoni na, akukho nto inokusahlula eluthandweni lukaThixo olukuKristu. Indlala, ingozi, ubuze, akunamsebenzi, nokuba yintoni na, akukho nto inokusahlula eluthandweni lukaThixo olukuKristu. Kwaye yena ulilizwi. Shalom. Masithobe intloko zethu. Ngoku wonke umntu makathobe intloko komzizwana nje. Uxolo lukaThixo. Isithokothoko. Njengoko kwaye kunjalo ngemihla kaNowa, apho babesidla, besela, bazeke, besendiswa, iReno, Nevada kunye nehlabathi lonke lokukhanya okubomvu, koba njalo ekufikeni konyana womntu. Njengoko kwakunjalo eSodom, apho uThixo wabonakaliswa emntwini awathi uAbraham wambiza Elohim, lowo wanele konke, wema phaya, wadla inyama, wasela amasi nesonka. Kwaye wayenako ukucela ukuba uSara wayicinga ntoni na emva kwakhe ententeni. Wathi oko kuya kubuya kwakhona ekufikeni konyana womntu. Uselithuba elifutshane kwaye ihlabathi lingabisa ndibona. Kanti nina niya kundibona kuba ndiya kuba nani ukuni kude kube sekupheliswini kwehlabathi. AmaYuda abuyela kwilizwe lawo izinto ezenzekayo oko kukulomhla beziya kundithintela kwisiqingatha ukuqalisa ukunixelela oko kwenzekayo. Kodwa siyakubona ingaba yintoni ilizwi libonakalalisiwe. Ucinga ukuba enza ntoni amahebhera kubona ilizwi libonakalaliswa? Linedinga balungiselela ukuwushiya umhlaba. Ukuba awukalungeli namhlanje sihlobo, qala lo nyaka mtsha ulungile. Uqale ngesandla sakho esandleni sikaThixo, ilizwi likaThixo entliziyweni yakho, usithi Nkosi Yesu, andazi ukuba yeyiphi inxalenye yale simfoni ofuna ndiyidlale, kodwa xa kufika eso siphambuka ukuze ndithutshiswe, ndihlekwe, ndenziwe intlekisa, ndisathatha ukuma kwam kokuba isimfoni yakho ayizukonakala ngenxa yam. Ndiyakuhlala kanye nelizwi lakho, akuna msebenzi nokuba liyintoni na. Ndizohlala apho kwaye xa ukufa kubetha kumnyango wam yinxalenye yesimfoni leyo. Ndiyazi ngoko ukuba kanye njengokuba kwabetha ukufa kumnyango wam, uvuko liyakubetha ngolunye lwezintsuku kananjalo. Kwaye uya kundivusa kwakhona yinxalenye yesimfoni yakho. Nkosi, mandibe yinxalenye namhlanje uya kwenza njalo. Bangaphi abangathanda ukuthatha iso sibhambathiso? Kwaye bathi ukuqala kulo nyaka mtsha, mzalwane Branham, ukuqala lo mhlangano, khona ngoku ndiyamthembisa ngoku uThixo ukuthatha indawo yam ukuba ndingaze ndisilele ukuhlala kanye nelizwi lakhe elithenjisiweyo nokuphila kanye ngqo ngendlela awathembisa ngayo ngobulali nokuthobeka, ukuze uThixo athabathe ubomi bam abubeke kwisimfoni yakhe enkulu, okokuba ela qela linye uya kulivusa ngemihla yokugqibela. Ndiza kuphakamisa isandla sam, mzalwana uBranham, hayi kuwe kodwa kuThixo, ndikhumbule emthandazweni. UThixo akusikelele kuyo yonke indawo, iNkosi ikusikelele. Izandla zam ziphezulu nazo, Nkosi ndithabathe. Nkosi Thixo, ungakhe undivumele ndifumane ingqondo yam njengoJudas ngedola eyongezelelweyo phezu kwefashoni yehlabathi, okanye umntu othile ukuba kumbambazele emqolo athi owumzalwane Branham yile. Hayi, hayi Thixo, mayingaze yenzeke loo nto kum. Ndiza kuthatha nje indlela kunye nabambalwa abadelekileyo benkosi. Ndiya kuba ngumzalwana emntwini, ndenze yonke into endinokuyenza. Nkosi, ndithande abantu ngentliziyo yam yonke. Kodwa Nkosi, ungaze undivumele ndisuke kweli lizwi. Ndifuna ukuvuka ngomhla wokugqibela, kwaye kuphela ngabo babandakanyiweyo kule simfoni inkulu, Nkosi, njengoko ndizamile ukuyicacisa ngale njikalanga. Ngulowo uvelayo ekupheleni kwephepha lo mculo, xa uvuko olukhulu nazo zonke iingilosi ziqhwaba izandla nabangcwele bengena bematsha, ngabo badlalela ndima kulo mdlalo weqonga siwudlalayo. Thandaza Nkosi, siyazi ukuba kumdlalo weqonga batshintsha iimaski basuka kwenye into baye kwenye, kwaye yiloo nto wayenzayo. Weza ukusuka kumoya uThixo uYehova omkhulu, waze wambatha imaski yomntu, waguqula isimo sakho, waguquka, wagxumeka intente yakho, wehla ukusuka kuThixo waba ngumntu ukuze ufe, ukuze uhlangule umntu, uguqule imaski yakho. Emva koko kwakhona uyiguqule kwaye uzigqume ebantwini abaza kukholwa, kwaye wenze ngokwelizwi olibhalileyo wena apha. Anoyolo amehlo alibonayo, zinoyolo iintliziyo ezilamkelayo, zinoyolo iindlebe ezilivayo, kuba kuyakuza uvuko xa isimfoni iphelile. Thixo, masibe lapho sonke. Uya kwenza njalo, sikelela eli qela lincinane. Sithetha ngolu hlobo bawo, siyazi ukuba le teyiphu iya kwihlabathi jikelele, kwaye apha lelilungileyo, iqela elincinane lihleli apha namhlanje, aba baphulaphuli babonakalayo apha ePhoenix. Oh Thixo, iminyaka elishumi elinesihlanu yokushumayela nzima nokukhalimela, kwaye Thixo uyasazi isizathu. Uthando luyaqeqesha, uthando luyohlwaya, uthando luyaluleka. Oh Thixo, ndingandingazifaka naba bantu kule veki, kwaye wanga ungasiluleka Nkosi elizwini lakho. Yanga singababona amandla akho ephakamisa abagulayo nabaxhalekileyo avulwe amehlo emfama. Umoya oyingcwele omkhulu aze abonakale egumbini. Wanga wonke umlungiseleli kunye nebandla ngalinye lingavutha. Yanga ingqungquthela ezayo yosomashishini Nkosi ingavuthisa intliziyo yosomashishini ngamnye kwesi sixeko. Ivuthele uThixo. Siphe oko Nkosi. Asazi ukuba masenze ntoni na ngaloo nto ngaphandle kokucela nokukholelwa ukuba iyakwenziwa. Sizinikela kuwe uYesu Kristu inkosi yethu. Ke ngoku masime ngeenyawo zethu. Ndingolihlwempu ngentetho, ndiwabize kakubi amagama am kwaye ndifuna ukuthetha oku kuba ndiziva ndinyanzelekile kuba ndiyenze. Bangaphi apha abaza kuphakamisa isandla sakho ukuba uyiqondile ukuba ndithetha ukuthini na ngesimfoni kaThixo? Phakamisa isandla sakho. Enkosi, kulungile. Uyayikholelwa? Ngoko yisimfoni, uyabona? Uya kuyifumana ifika kwisiphambuka. Wonke umntu uyazibuza. Ndiyibiza ngokuba sisiphambuka. Andiwazi umculo. Umdlali womculo apha ngokuba uya kundixolela ngendlela yam ekrwada. Kodwa kukuba bayabetha, kufuneka babe nento yokwenza. Iyakuhla ngenene ezantsi kakhulu. Uyazibuza ukuba yintoni na yona. Kodwa yabona ukuba ungena kwisingqisho sayo uyayiqonda. Yiloo ndlela kuphela uya kuze umqonde ngayo uThixo, kukungena kwisingqisho sayo. Ingaba yintoni? Ndiza kuyenza kanjani mzalwana uBranham? Ndingumbuyisile nje kanye onyanisekileyo umbhaptizi okanye owePentekoste. Ayiso singqisho eso. Singqisho nguThixo. UThixo ulilizwi. Ulizwi nguThixo. Isingqisho sikaThixo ukuthobela ilizwi lakhe. Ngoko xa uthobela ilizwi, yena ukubethela isingqi silunge kuwe. Ngoko uthabathe indawo yakho nanini na lisehla ezantsi, ezantsi, phezulu. Nokuba yintoni na, uyazazi ezo ndawo ziphambukayo. Ngamanye amaxesha uthi, oh, intliziyo ezibuhlungu nezilingo. Akazange athi uThixo, zonke izinto zisebenzela okulungileyo kwabo bamthandayo. Ngeli lixa ndibetha isimfoni yam, kwaye ufumanisa ukuba ngoko uyaxhwaleka kwaye ukhahlelwa phantsi kwaye utshutshiswe, wenziwa intlekisa. Khumbula, leyo inxalenye ehamba ngolo hlobo. Ukuba oko akunjalo, ngoko isimfoni iphumile kwisandi. Umqambi omkhulu uyazi kakuhle into ekuyo, uyayazi. Wayekwazi kwasekuqalekeni, walibeka igama lakho kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Uyayikholelwa loo nto? Uyayazi into ekufanele uyenze, nokuba ihla kangakanani na, kwaye ikhangeleka imnyama kangakanani. Imelwe kukuba njalo. Kodwa khumbula ukuba iya kuthi gqi ethunzini lokufa, ndim uvuko nobomi. Ndiyakumvusa kwakhona, kwaye xa emelathisi omkhulu esihla aze ahlisele phantsi elo khuni, ngoko ixesha alikuba sabakho. Xa laa ngilosi yesityhilelo isahluko seshumi ibeka unyawo olunye emhlabeni nolunye elwandle nomnyama phezu kwentloko yayo, yafunga ixesha alikuba sabakho. La kufika elo xesha uya kuvuka kwabafileyo, ngelixa abanye belele apho uya kungena. Hlala kwisimfoni, hlala kwilizwi likaThixo. Akunamsebenzi nokuba kunzima kangakanani na, hlala kanye kuyo. Naphi na apho uThixo abetha khona. Ngamanye amaxesha wenza inkathazo ukuba akhawulwe amakhamandela ukuba akhululwe. Uyayenza loo nto. Kuthi ke andazi ukuba bendiya kwenza ntoni. Uyayazi kuphi umahluko. Wena nje udlala indima. Ungulowo ukubeke esandleni sakhe. Uyakuyalela. Khumbula, konke kwenziwa ngomqondiso. Sibona ixesha esiphila kulo ngomqondiso esiphila kuwo. Ke siyayazi into yenziwa isimfoni namhlanje. Lixesha lokwahlula, ukususa ukukhanya ebumnyameni. Masiyithethe kunye ukuze ungayikhohlwa, kuba ndiziva ukuba ndikuthethe oku. Ukususa ukukhanya ebumnyameni. Masiyithethe kwakhona ukususa ukukhanya ebumnyameni. Leyo isimfoni kaThixo uyayibonisa emazulwini, uyibonisa ebhodini, uyibonisa ngokwakhe. Wakuthembisa oko elizwini. Siyayibona ingqinelwe. Wahlula ingqolowa kumququ, ususa ukukhanya ebumnyameni. Niyakholwa kuye yonke intliziyo yenu? Masicule ingoma yethu elungileyo ngoko. Kwaye ndifuna ukuthetha ilizwi kubalungiseleli umzuzu nje. Bazalwana, enkosini sikelele. Enkosi ngokundulula amabandla enu kwaye nize nawo apha kuni belusi phaya ngaphandle ukuqinisekileyo ndiyanibulela ndilapha kuphela mandithi bazalwane kusenokubakho amawisile amabhaptizi amarhabe niyeva ndithetha okokwakunye kumapentekoste njengoko ndinjinjalo kuni nje okokwakunye uyabona asiko ukuba ndikwazi ukungavumelani nendoda kabukhali kwaye futhi ndisayithanda ngokuba ukuba andivumelani nayo nje ukungavumelani ndingumhanahanisi andilungelanga ukuma apha kodwa ukuba ndivumelani naye ngenxa yobudlelwane nothando nokuqonda nokuba yenza ntoni na isengumzalwane wam uxabisekileyo ndima nayo ewe ngenene injalo ngqo loo nto ukuba oko akukho entliziyweni yam ngoko thixo ndisuse kule pulpiti andifanelekanga ukuba lapha injalo loo nto ndiyithetha ngenxa yothando kunye nento endiyibonayo isiza kwaye akakaze andivumele ndiphosise kuyo ukuze kuthi ga ngoku ngokuba ayahlala ililizwi lakhe ngoko uthixwanisikelele ngoko masithobe iintloko zethu okomzuzwana kwaye sicule eli limnandi iculo lakudala esiqhele ukulicula ndiyamthanda ndiyamthanda ukuba umdlali wepiano okanye nokuba ngubani okanye abo banomculo baya kusinika isandi esincinane kuyo ndiyaqikelela ewe kulungile make sibone ukuba singayicula na ngaphandle komculo wonke umntu kunye ngoko ngeentloko zethu zithotyiwe ndicinga ukuba bazimisile iteyiphu ngoku yabona le teyiphu ihamba lonke